Lokhu ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla lenkulu kuba lapha kusihlwa kulombuthano lomuhle webantu labangamaKristu. Kuthi ngibe naleli thuba lekukhuluma nani ngenkosi yethu lebusisiwe Jesu lesilapha ngekuhlonishwa kwayo, kuhlonipha yena. Kumnanzi kuba nemnakethu Tony nemnakethu Williams labo mengameli lababili balesigungu lapha eTucson kanye nasePhoenix. Saba nenkonzo etulo lapho ngemgcibelo lowendlulile ekuseni. Impela sibe nesikhathi lesihle lapho kuleyo Ramada Inn enhla lapho. Futhi sibheke ukuthi sibe nalesinye isikhathi lesimnanzi lapho. Sicale etilishumi nemfica tale nyanga. Lapho khona kuyinhlanhla kubuyela nekuyochubeka nenkonzo. Sine ngiyakholwa busuku lobune uqala tilishumi nemfica. Kuthi ngicabanga ukuthi ingcunguthela yimadoda labo somabhizinisi bemave ngemave icala tingemashumi lamabili nakubili tingemashumi lamabili nakuthathu ngilapho kude kube mhla tingemashumi lamabili nakubili bese-ke ngiba nebusuku noma lobubili ngiyacabanga engcunguthelweni yabo. Ngakho lena yinhlanhla lenhle kakhulu kimi kuba nelithuba ukuthi ngihlanganyele nemakristu etingcenyeni letehlukene telive kuvakalisa kutivela kwami neluthando kukristu kanye nabo futhi ngibe nenhlanganyelo lenhle nzawonye. Futhi manje ngiyaxolisa ukuthi angingefiki lapha kuthokotela lokudla lokuhle lengathi kokuthi ninako, kodwa ngicabanga ukuthi bengingephandle lapha etingcociswaneni ngikhulekela labagulayo futhi ngitama kusita lomunye umuntu endleleni. Futhi leli live lelidzala leligulako lesiphila kulo kugula lokungaka nekuhlupheka. Kodwa emkhathini wako konke lokhu, ngabe akusiyo into lemangalisako ukuthi sinalo thite lesingabuka etulu kuye ngetulu kwaletintho leti sifucele kuya ngale kwalokhu. Kube-ke bekude ekhisimusi mbamba, kube kwakukade kungekho khisimusi mbamba. Yebo-ke tintho betingeke tibe ngale ndlela letingiyokusihla. Kube-ke bekude ekhisimusi bekungeke kube khona insinziso. Futhi manje njengoba sibhekane nakhisimusi futhi, kubi kakhulu ukuthi sesikuntshintshile kona mbamba lokuchazwa nguye. Kukutalwa kwaJesu kude kube nje. Yebo-ke, kubukeka kwangathi Santa Claus uthethe inzawo yaKristu kukhisimusi. Netinganekwane taChris Kringle ehla ngashimela nelisaka lemathoyiz emhlane wakhe lovakashela umhlaba wonke ngebusuku bunye. Futhi angathi ukuthi nicabangani ngako, kulungile uma nifuna kutshela abantwana benu lokho, kodwa ngafunziswa bengicabanga ukuthi umbhalo wathi ungacambe manga. Bese kuthi-ke ngalinye lilanga batonibuta ngabe lo Jesu uyinto lefanako nalena Santa Claus langiyona uma bathola ukuthi kude Santa Claus. Ngakho lokungcono lengikucabangako kuthi kwendlula konke cobo lwami. Lokho kungahle kungabi ngumcondo wakho. Anginitsheli ukuthi nibakhulise kanjani bantwana benu, kodwa uma bakubamba ucamba emanga ngalokho, khona-ke batosho ngalinye lilanga kuthi mhlawumbe loku lokunye kungemanga nako. Ngakho batshele liciniso nje, liciniso leliqondile futhi-ke batokwathi ukuthi kwentiwa kanjani, kuthi uconze kuthini. Ngakho akunanzaba kuthi lingaphandle libukeka kabi kanjani nekuthi bendani ngephandle lapho. Loko akukafanele kusikhathate ekwenteni khisimusi ukuthi fanele abe yini. Niyabona na? Ngicabanga ukuthi kukhanya kukhanyisa kangcono ebumnyameni. Ngesikhathi kumnyama kakhudlwana, kukhanya kukhanya kangcono. Ngaletinye tikhathi kukhanya lokuncane nje. Lapho kunekukhanya lokwenele khona akunakeki, kodwa lapho kuya ngekuba mnyama, loko kukhanya lokuncane kutawukhanyisa ngamandla lamakhulu. Futhi khumbulani ukuthi akukho bumnyama lobungaba khona ebukhoneni bekukhanya. Kukhanya kunamandla kakhulu kunebumnyama, sekuze kungabe kusaba khona kuma ebukhoneni bakho. Bumnyama bungeke bube lapho lilanga licala kukhanya, ngoba lilanga likhulu kakhulu. Kukhanya kwelilanga kuthi nje lifuca bumnyama buphume futhi abusekho. Kuthi lelive lelimnyama ngalelinye lilanga litoguquka libe kukhanya konke, lapho Jesu Kristu lilanga lekulunga liyobuya futhi. Khona-ke asisayuba nabumnyama. Kude kube ngileso sikhathi, njengoba nje sibuka ngephandle ngesikhathi sasebusuku futhi sibona inyeti ikhanya. Inyeti nelilanga yindoda nemfati njengekuthi. Futhi uma lilanga lingekho, inyeti ibonakalisa kukhanya kwelilanga emhlabeni, iniketa kukhanya lokungaphasana. Lapho khona singabona ukuthi sihamba hamba kanjani ngekukhanya kwenyeti lize liphume lilanga. Bese ke lilanga nenyeti kuba kunye. Lokufanako kukhanya kwelilanga nekukhanya kwenyeti konke kuyafana. Ngiloko ke libandla lenkosi Jesu Kristu lelifanele libe ngiko. Libonisa kukhanya kwakhe ngesikhathi angekho emhlabeni emtimbeni wenyama. Ibandla lifanele libe kubonakaliswa kwaJesu Kristu kulama awa lamnyama. Ngesikhathi Santa Claus nebumengemenge bonke esitaladini, lifanele simemete kakhulu kutyalwa kwaJesu Kristu. Futhi hayi kuvakasha kwaNikolas Longwele. Siphila esikhathini lesimnyama kabi kabi. Futhi kungaleso sikhathi lapho kukhanya kwethu kufanele kukhanye khona impela. Manje ngaphambi kwekuthi sifunde livi laNkulunkulu, ngiyatibuta lokho ukuthi uma sitolihlonipha livi lakhe, silihlonipha kanjani pho livi lakhe na? Sihlonipha livi lakhe ngokulifunda bese ke siyalikholwa. Manje sifanele silifunde. Kukholwa kuthi angekuva, bese ke uma silihlonipha ngekulifunda, khona ke siyamhlonipha ngekukholwa lokho lesikufundzile. Ngako manje kwenta kuhlonipha kokuqala sisafunda livi lakhe, asime ngetinyawo tethu lapho ngisafunda ingxenye yembhalo. Siyema ekuhlonishweni kwekufunda kwelivi lakhe. Ngitofunda lapho ngifuna kukhuluma khona kusukela kusihlwa. Kwemizuzwana lembhalwa nje. Kutoba kusuka encwadini yaMateyu Longcwele, indzaba yaKhisimusi. Esahlukweni sesibili saMateyu Longcwele, sifunda lokhu. Manje ngesikhathi Jesu atalwa eBethlehem yaseJudiya, insuku kaHerodi inkosi, buka kwefika tati eJerusalema tivele empumalanga. Titsi, uphi yena lotelwe ayinkosi yamaJuda na? Ngoba siyibonile inkanyeti yakhe empumalanga, futhi side kutokhuleka kuye. Ngesikhathi Herodi inkosi seyitivile letintfo leti, wakhathateka nayo yonke iJerusalema kanye naye. Futhi nasabutsise bonke baphristi labakhulu nebabhali, bantu ndzawonye, wabuta kubo kuthi Kristu ufanele atalelwe kuphi. Base bathi kuye, eBhethlehema yaseJudiya, ngoba kubhaliwe kanjalo ngebaprofeti. Futhi wena Bhethlehema welive lakaJuda, awusiye lomncane emkhatsini webabusi bakaJuda, ngoba kuyovela kuwe umbusi loyobusa abantu bami Israyeli.
When he had privately called the wise man,
konake Herodi uma sekatibitele ngasense letata, wabutisisa sikhathi inkanyeti lebonakele ngaso. Manje asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje, sisakhuluma nemqalisi walelivi.
Almighty God,
Nkulunkulu Somandla, siyakubonga kusihlwa ngako impela kujula kwetinsitiyo tethu ngeluthando lwaKristu. Lelicithwe endzawo tonke etinhlitiyweni tethu kuletinsuku leti tekugcina ngamoya loyingcwele. Siyakubonga wena ngenxa yokuthi sinenhlanhla yokuthi sihlanganisa thine lucobo ndzawonye futhi sikhonde wena. Futhi sinale siciniseko lesibusisiwe ukuthi ngalenye ilanga ubuyela libandla lakho. Siyakubonga wena ukuthi sibe bathwali bekukhanya balomnyaka. Kuthi sibe lapha silungele kubonakalisa livi lelethenjisiwe lemnyaka lesiphila kuwo manje. Ngekwathi ukuthi ekuqaleni wena wasabela livi lakho. Wathi siphethwe kusukela ekuqaleni umnyaka ngamunye wabela livi lakho kuloyo mnyaka. Ngandlela thite asathi ukuthi kwenteka kanjani. Kodwa kulowo ngamunye waleyo minyaka njengoba sibuka emuva etikwelivi lakho.
And we see that there was an anointing.
Uthi siyabona ukuthi kwakukhona lugcobo lolwavela kulowo mnyaka lolwagcwalisa lelo livi.
In the days that we are now living in, there is
Uthi ngetinsuku lesiphila kuto manje. Kukhona livi lelabiwe sethembiso salomnyaka. Sikholwa ukuthi umoya loyingcwele ulapha emhlabeni manje. Utama ukuthola tinhlitiyo kubonakalisa nokufeza. Ngekuqinisekisa livi manje leli prophetelwe lolusuku neli awa. Njengoba sibuka emuva eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica lendlula, kwakukade kukhona livi lela prophetwa kusukela ensimini yase-Eden ngemsinzisi Eda, futhi kwaba khona munye lofika futhi wagcwalisa lonke livi lela prophetwa. impilo yakhe yaqinisekisa livi laNkulunkulu ngoba bekalivi kugcwala kwaNkulunkulu kwakuhlala ngekhathi kuye bekayiyimpendulo nekugcwala kwabo bonke baprofeti lebe bakushito futhi manje kusihlwa silapha sisonzela futhi umgubho welusuku lokutalwa kwakhe futhi Nkosi sicolisa kakhulu kwathi ukuthi ngisho nesive sakithi sitigokotele eluhlotsheni loluthite lwendzaba lenganekwane yemuntu lebe kufanele abe yinkolelo lenganekwane kodwa Nkosi siyathi ukuthi likholwa leliciniso liyathi ukuthi loko kuliphutha futhi kusento sesitha kuphela kususa tingqondo tebantu kuNkulunkulu weliciniso nalophilako uNkulunkulu sikhulekela ukuthi bukhona bakhe butoba nathi kusiswa njengoba singena endzabeni yakhe simuse futhi siphe Nkosi Jesu uma bekungaba khona lomunye somabhizinisi noma wesifazane lapha esakhiweni kusiswa lo sengakamemukeli namanje yena njengemsindisi wabo kwangathi lobo kungaba busuku lapho insitiyo yabo lucobo itoba ngumkhombe lo tawuba wekulala kusiswa njengoba kwakunjalo ekuqaleni lo Jesu lowaliwe futhi loyenyanywako Mesiya waNkulunkulu kwangathi bangahamba besuka lapha kusihlwa nenkanyeti yekusa ilenga ethi kwabo bakhanyisa indlela yabo bathe bawele iJordane ngalelinye lilanga ngekukhanya kwaloyo siphe kona babe ngoba sikucela egameni lakhe nangenkathimulo yakhe amen Ningahlala phansi. Ngalokuvamile ukuthi ngitsite ukukhuluma isikhathi lesithe kancane. Ngingeke ngitame ukushumayela kusihlwa ngoba ngishelive. Kodwa ngitotsandza kuniketa sikeshi lesincane salendzaba yakhisimusi. Futhi kude kungabatha kodwa lotawukuva emahlandla lamanene. Futhi ubona lombhalo lesifundzayo. Utawufika emsakateni wenu kubomabona kutsebenu futhi emabandleni enu. Bafundisi benu labakahle labathembekile babo somabhizinisi nalokunye njalo njalo batawu valenza bakhisimusi futhi batwe icoca indzaba yakhisimusi njalo futhi manje ngitotsandza kusonzela kuko kwehluka kancane kunaloko lengkwende ngemgcibelo lowendlulile esigungwini semadvodza labo somabhizinisi asePhoenix ngekuthi kungani Jesu atalelwa eBethlehem Futhi bekungeke kube khona lenye indzawo lapho bekangadalelwa khona niyabona ngoba kwakhuluma ligama lakhe lekuthi bekayini futhi sithole lokho embhalweni ukuthi u Bethlehem indlu yesinkwa saNkulunkulu futhi bekasinkwa saNkulunkulu sekuphila futhi bekungekho indlela futhi kusinika ukuthi satike ukuthi thine onke maKristu latelwe kabusha sitalelwe eBethlehem
is God's Bethlehem.
Kristu uyiBethlehema yaNkulunkulu indlu yakhe esinkwa sekuphila lokuphakathi. Manje kusihlwa sitosenzela kuko ngendlela lehlukile. Ngitothatha isihloko sami kusihlwa iNkosi Thanda. Siyibonile inkanyeti yakhe futhi site kutomkhonda. Letati leti sinemcondvo lapha kuthi futhi siyatshelwa ngelisiko kuthi kwakunetati letinsathu Noko asikwazi lokho ukuthi kuliqiniso LiBhayibheli alisho ukuthi bebabathatha Noko ngibe nenhlanhla yekushumayela eNdiya kusuka lapho avela khona futhi bahamba ngabathathu Noko solo siyababona kungasiko kudzala bengisendiya futhi lapha niyababona bathi kuqoshama esitaladini ngeyabo ngesikhathi sasemini ngetinhloko tabo tingcunzana todwa nemishuculo yabo letigcoko basethi lapho njengeliphupho lasemini abahlali kahle phansi bavele baguqe phansi futhi ngileso sizathu ngiyacabanga ukuthi siyakholwa ukuthi bekunetati letinsathu ngoba bahamba ngabathathu futhi bathi sibonile inkanyeti yakhe empumalanga side kutokhuleka kuye ngalamanye amagama sisibonile sibonakaliso sakhe salomnyaka lebe baphila kuwo saprofetwa kanjalo niyabona ngikholwa ukuthi livi laNkulunkulu liphakathi ngoba ekuqaleni bekakhona livi bekakuNkulunkulu livi bekanguNkulunkulu nalivi waba inyama futhi wakha emkhathini wethu
so the word can never be changed
ngako livi lingeke liguculwe liphakathi linkulunkulu qobo lwakhe esimeni lesibhaliwe libhayibheli livi lankulunkulu kodwa kufanele alihlulele libandla ngelizinga lelitsite futhi angeke akwehlulele ngelizinga lanoma nguyiphi inqubo lesiyendile ngoba tonke tinqubo tethu tendiwe ngumuntu uthi kufanele kwehlulelwe khona-ke uma bengungafuna kuphikisa bese uthi cha ngiyakholwa ukuthi uneliphutha lapho mina ngethu uBranham ngikholwa lethu noma lomunye umfo angathi kulungile lethu lingiko khona-ke ngumuphi locinisile kube kunetincubo letingemakhulu layimfica nenfo letehlukene tawona ngako unkulunkulu bekangeke ahlukele libandla ngekwehlukana lokungemakhulu layimfica nenfo etincubeni kodwa kutawuba namunye uthi utawuhlulela umhlaba ngakristu jesu kristu futhi kristu ulivi ngakho-ke sitomela kwehlulelwa ngelivi lankulunkulu manje nkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kokuthi kuqala akhombise sibonakaliso akanacala lwanoma yini ngaphandle kokuthi kucala akumemetele ngesibonakaliso sakhe nale tati leti tathi sibone inkanyeti yakhe empumalanga tathi khona empumalanga ngesikhathi tiyibona lebeyisebhabhiloni liyayiyimpumalanga yejerusalema futhi bebasentshonalanga eminyakeni lemibili kamuva tathi futhi side kutoguleka kuye lisiko lemakristu lisende seta eluswaneni loluncane lulele emkhombeni tati loko akunjalo umbhalo uphambene naloko umbhalo uthi befika kumthwana lomncane hhayi umthwana lomunyako herodi wabulala bonke bantwana kusukela eminyakeni lemibili budzala kwehle niyabona futhi bukusisani lapho bebadzingeka bahambe khona ngelikamela kude bafike lapho kubathathe ngco iminyaka lemibili kwenta lolu hambo behla bendlula ngasemfuleni iTigrisi nangesheya sibonile inkanyeti yakhe ngesikhathi basempumalanga futhi sebefike entshonalanga kutokhuleka kuye manje caphelani khisimusi manje sewuguqukile manje lusuku sibili lwakhisimusi siloko kuyophikiswa ngoba asikwadi indlela lesithatha ngayo khisimusi uma wake wakudadisha sithatha umcondo welibandla leRoma leKatolika kuthi khisimusi bekanini empeleni kristu bekangeke adalwe ngelusuku lwe-25 lwengongono kuthi ahambisane nemibhalo ngoba kunemafidi langemashumi-lamathathu eliqhwa ejudiya ngaleso sikhathi niyabona ngakoba kwakungeke kube belusi ngephandle emagcumeni nakanjalo njani futhi kwakuyophikisana-ke nayo yonke imvelo wefika njengemvelo ngoba nkulunkulu unemthetho naleyo mithetho ingeke iguculwe lilanga liyashona ungeke uthi yebo-ke ngeke liphume liyavuka lihlobo busika nakanjalo njalo yimithetho yankulunkulu layibeke ngeluhlelo futhi bona wonke umuntu basebenta ngalokuphelele manje kodwa mhlawumbe watalwa ngamabasa noma inkwekhwete kunye kansi bekaliwundlu futhi yonke lenye into yafakaza ukuthi bekatoba liwundlu kungaleso sizathu atalelwa emkhombeni esibuyeni futhi hhayi endlini ngoba emawundlu atalwa ngaphandle etindlini tetshandobobile netindla futhi hhayi endlini ngesikhathi athathwa ayiswa ekubethelweni waholelwa niyakhumbula nihola timvu siya endlini yekuhlabela endasi lapha banembuti noma indlu letsite lehola imvu imvu ingeke ihambe ngekwayo ifanele iholwe nayo yonke indlela bekangiyo ngakho-ke emvelweni bekafanele atalwe uma emawundlu atalwa futhi lapho kwakungumabasa niyabona kungalapho atalwa khona kodwa-ke ngesikhathi bukristu bulethwa eburomeni futhi bahlanganiswa enaisiya khona-ke bebanankulunkulu welilanga jupiter nkulunkulu welilanga laseroma lusuku lwakhe lokutalwa lwaluse emkhathini wecishe lusuku lwe-25 lwengongoni ngoba liselekisi lemaroma lacala mhlathi nge-21 futhi lahlala kwakhe kwaba nge-25 lobekasemgubheni welusuku lokutalwa lwankulunkulu welilanga ngako bahlanganisa buhedeni beburoma ebukristwini bathi asikwende lusuku lokutalwa kwendvodzana yankulunkulu futhi khona sonke singavumelana etikwayo niyabona bekuhlala njalo kunjalo etinqubeni tekuncempethisa ecinisweni sonke sikhathi bekusolo kunjalo ngako namhla sithola ukuthi ekhathi lapho bajovele yonke imbo onke maholide ethu angcolisiwe liphasika lethu alisesiko kuvuka kwaKristu. Mhlobo lolusite lwalogwatsha weliphasika. Noma sigqoko lesisha noma lokutsite noma lidata lelincane lelipingi alikaphathelani nekuvuka kwaKristu. Akukho ngetulu kwekuthi Santa Claus akahlangani ngalutho nekutalwa kwaJesu Kristu. Kodwa live nelive letekuthengiselana lifake yonke into kulokucangana lokunje futhi lesiphithiphithi kwaze akumangalisi uNkulunkulu unesizathu kushisa lento futhi utawukwenda lokho wethembisile utawukwenda lokho futhi kufanele kungene kule nyakanyaka kude akukho mathemba kuko sekuhambile futhi manje kodwa eaweni lalobu mnyama lobu njengoba ngisho lesiphila kulo noma kunjalo emaKristu afanele abambelele kuloko kukhanya kuthi kukhona liciniso kuKhisimusi kuthi kukutalwa kwaJesu Kristu indodzana yaNkulunkulu loma nkimbonkimbo umbane losathi mfoloko kuleti mnyama letinemafu tibhakabhaka letithukuthele kukhombisa kuthi kungaba khona kukhanya ebumnyameni kufakazela kuthi kungaba khona kukhanya ngesikhathi sebumnyama. Lokhu lengikhuluma ngako kusihlwa kungabe kubonakale kungakejwayeleki kancanyana nje futhi ikakhulukati kulamanothi nemibhalo lengubhale lapha lengiyothathisela kuko njengoba labanengi babo behlisa imibhalo nakanjalo njalo. Manje kungilokhu kungakejwayeleki kancane kodwa ngifuna nihlale njalo nikubeke lokhu emcondweni. NkuluNkulu akejwayeleki, NkuluNkulu wenza izinto letingakavami. Ngileyo ingathatho ngathi namuhla sithola kuthi sibekwe kakhulu etintweni letivamile kuthi uma kwendeka into letsite lengakavami konake sonke siphuma kuko asathi kuthi kwendekeni uNkulunkulu wenza lokungakejwayeleki futhi noma ngimuphi umuntu lowake wafunda iBhayibheli uyathi ukuthi uNkulunkulu uhlala njalo enda lokungakejwayeleki futhi khumbulani loku nonke kulungiselelwe ngaphambili uNkulunkulu uchobo lwakhe lokutalwa kwendodzana yakhe futhi ngesikhathi kwakutokwenteka nekuthi kwakunjani futhi ngesikhathi kwenteka konke kwahlelwa ngaphambili uNkulunkulu uchobo lwakhe nike nacaphela kwakufanele nje kube ngalesikhathi lesi ngesikhathi lenkosi lenekubulala Herodi kungekho lutho ngaphandle kombulali wabulala bonke labo bantwana labancane kude kugcwaliseke lokwakhulunywa yinkosi ngemprofeti wathi eRama Rachel avuna akhalela abantu bakhe futhi bebangasekho niyabona kwakufanele kube nenkosi lenekubulala kugcwalisa leso siprofetho lesakhulunywa eminyakeni lengemakhulu lamaningi ngaphambili kodwa uma uNkulunkulu akhuluma livi ngemprofeti wakhe litofanele lifezeke uma lilivi laNkulunkulu akukhathalekile ukuthi lithatha isikhathi lesinganani litawendlula ngoba liyimbewu. Jesu washo ukuthi livi laNkulunkulu liyimbewu layihlanyela umhlanyeli ngakho lifanele lithele isithelo salo ngetikhathi talo temnyaka walo futhi manje lenkosi lenekubulala kwakudingeka ukuthi kube ngaleso sikhathi kubulala labo bantwana. Lenye into lesifuna kuyicaphela ngaso kanye nje leso sikhathi ukuthi bekafanele akhulise imithelo kubantu futhi ekwendeni loko kwaphoqelela Josepha nemkakhe umkakhe lethembisene naye Maria ukuthi aphoqelelwe abuyele eBethlehema. NkuluNkulu uyathi ukuthi tentiwa kanjani into uyoze ende ngisho imisebenzi yesitha imdumise. Uma sicabanga ukuthi ngaletinye tikhathi ukuthi konke sifanele sende lokhu futhi sende lokho kwenda liwashi lichwahlade kahle nje liwashi lesikhathi saNkulunkulu lishanga lokuphelele futhi Jesu utoba lapho ngaso impela sikhathi angeke abe lisekondi linye ngemuva konke kuyakwendeka nje ngqo ngalendlela uNkulunkulu layishito kuthi itakwendeka ngakho noma ngabe siyakwenda noma asikwendi utoba lapha ngalokufanako nje ngoba uNkulunkulu ukukhulumile futhi kutoba njalo. Manje siyathola ukuthi imithelo kuthi lo Herod washo ukuthi bonke bantu lebe badukile endzaweni yabo yekutalwa bafanele babuye kuthi bekacabanga ukuthi bekenda indlo letsite lenkulu lapho ngesikhathi ende lokhu kuthi angathi ukuthi bekasebenta ngokuvana impela naJehova. Bangaki bebapriesti mhlawumbe labacalekisa Herod ngaleso sikhathi egameni lenkosi? Bangaki labasukuma mhlawumbe ngansense futhi bathi oh lo mRoma lenjepho kube besingambamba besiyokwenda kuthi nekuthi futhi ngako singathi kuthi kwakusebenta impela ngekwelicebo laNkulunkulu ngaletinye tikhathi namhla sicalekisa bukhomanisi nato tonke letintfo leti lokukuthi ngiyacabanga bufanele kodwa kube kuphela benilatile liciniso lisebenta ngco esandleni saNkulunkulu kwenda kona kanye nje loko lathi yokwenda kufanele avuse lokuthithe kuthi asuse iBhabhiloni emhlabeni futhi unelithulusi etandleni takhe wena nje funza umbhalo kubhaliwe khona lapho nje loko lakushito kuthi utawukwenda futhi uma labo bafundisi bangalolo suku bebasanza kufunza nje futhi badadisha lelo livi bebathi ukuthi kwakufanele kwendeke manje siyachaphela-ke kuthi kuloku kutheliswa lokukhulu inkosi yaveta kubusa kwayo noma luhlelo lwayo kuthi bonke bantu bebatojikela enzaweni yabo yekutalwa kungakhathaleki manje kubukeka njengento lembi kabi lowo wesifazane lomncane tatana kuleyo nzawo lebekakuyo akhulelwe umntana futhi kufanele athathe lolo hambo loluthi namuhla kulukhuni kucabanga kumthatha simfake ku-ambulensi futhi abefanele kukwenda uma uke waba sephalestini futhi ubone lapho bekufanele ahambe khona kulamankelenkele emadwala enkwali etulu lapho emhlane wemnyuzi lomncane akunanzaba kuthi kwakukubi kangakanani nekuthi kwakubonakala kunesibhuku kanjani leyo kwakuyimiyalo yenkosi wonke umuntu kufanele akwende umncane noma umdzala ulungele noma ukalungele bekufanele bakwende noma kukanjani futhi ngaletinye tikhathi sicabanga loko imithwalo yethu ngingahle ngijovele loku khona lapha kuthi sicabanga ukuthi imithwalo yethu isinza kakhulu ngaletinye tikhathi kuthi kude lefana nayo emhlabeni uyathi ukuthi leto tintfo tikulungele wena na yonke tifanele kukubumba tikwakhe baprofeti netati babunjwa ngemuva kwelugwadlule ekushiseni lilanga lelilangabi ngekuhlupheka netivivinyo nekuhlushwa naletintfo leti lesinato namuhla kude lokwenteka kithi lokungazange sekwenteke kumakristu ngaphambilini lamanye amakristu afanele eme e-aweni lebumnyama lobunjengaleli futhi adliwe ngisho emabhubesini ngenxa yobufakazi bawo futhi sithatha phansi sithundi lesincane noma lo muntu lesicabanga ukuthi singuye yebo-ke yebo-ke ngiwakasi bani bani leli bandla lelithithe niyati ngiyesaba kuthi ngitoletha lihlazo uma ungesabi kufakazi bakho ngajesu kristu kumela kukhanya kwakho kumele kukholelwa kwakho kuthi uyindlotsane yankulunkulu kuthi lobu akusibo busuku bekuvakasha kwakringli chris kringli kodwa kudalwa kwajesu kristu lesikugubhako nabona na manje sithola leto tinto kuthi kwendiwa nike nababona ngesikhathi balungiselela kubumba insimbi lekhalako insimbi ledumileyo insimbi yelibandla noma lokuthithe lena lefanele kunika umsindo lothithe na niyabona uma ukhalisa umsindo kuthatha sigaba lesithithe kwensimbi ngayinye kuthi kubita tinto letithithe kuthi tingene lapho lithusi lelingaka insimbi lengaka kuthi letinenge letinye tinsimbi letiya kule nsimbi uma kulithusi lodwa angeke ikhale kahle kufanele ibe nalo lonke luhlobo lwetintfo lefakwe kuyo lokuthi awuyenta ikhale lo msindo longiwombhamba futhi le ndoda lefake lefolomo futhi wakala lefolomo wathi kahle hle kuthi kubitani kuya lapha ebhayeleni kuthathani kufika kuloko leyo nsimbi kwenta le nsimbi ikhale lo msindo longiwo nkulunkulu libhayela lethu lelikhulu nkulunkulu uzithando zemlilo lesikhulu lapho atobeka khona letintfo leti etikwethu netivivinyo futhi kuhlushwa netintfo akubonze ndzawonye kwenta bufakazi bethu kukhale sikhathi lesithide futhi umsindo lothite lona lafuna ukhale uvakale ngelilanga lelithide sendiwe ngalokwehlukile sonke sendiwa sehluka sibona lokwehlukile kodwa sonke sibona into yinye lo ngujesu kristu ake sibuke yena futhi indlela kuphela longambona ngayo uma abuka lokuphambene nalelivi awukabuki kuye ngoba nguye lowo ngako uma ubona zumokholo noma ubona lihlelo lelithithe lolicabangako nje ngiwaloko futhi loko kwenele uma kungabuki lelo livi khona-ke buka khashane nabo bukani lelo livi futhi nguloko lesikufunako kristu ubonakaliswa kwelivi laNkulunkulu, ukuqinisekiswa kwelivi laNkulunkulu. Manje tonke letinto leti letinkulu futhi kwenteka endasi lapho kulethe itsanzane letincane kubonakala kungakejwayeleki, kodwa kungahle kubonakale kungakejwayeleki kubo, kodwa konke kwakusebenta ndzawonye kahle. Manje liphupho laJosefa ngilothanda kukhuluma ngaloko umzuzwana nje. Nginembhalo lobhalwe lapha wako uNkulunkulu une ngato tonke tikhathi yonke iminyaka wakhuluma kubantu bakhe futhi watembula yena ngemaphupho. Manje emaphupho akasiso siciniseko, lonke liphupho aliveli kuNkulunkulu. Manje kunebantu labaningi lonemaphupho futhi banato tonke tinhlobo temaphupho, futhi uya embhedzeni ebusuku bese udla kudla kwakusihlwa lokukhulu bese uyambhedzeni. Futhi ungahle ukhuphe noma yini, ungahle ube nekushisa, futhi ungahle ube nato tonke tinhlobo temaphupho lasabisako kanjalo njalo. Lo akusuye uNkulunkulu, kodwa noko uNkulunkulu usebentana nebantu ngemaphupho. Sithola Josefa kusesekuseni indodzana yaJakobe kuthi bekangumprofethi kanjani, nemprofethi wawaconza emaphupho. Manje uma liphupho lihunyushwa khona-ke kuba ngumbono kusiprofetho. Manje siyathola ngisho nangaphambi kwaloko inkosi Nebukadinezari futhi emuva kuDaniyela futhi emuva le futhi uNkulunkulu wasebentana nebantu ngemaphupho, emaphupho akamoya. Ngiyakholelwa kuwo. Sinabo manje kangakhi ngidzingeka ngifakaze emakhulu ebantu lebabe nemaphupho futhi lahumushwa ngalokungiko kwenteka nje ncamashi. Kodwa liphupho liluhlobo lwentfo lesanganekwane. Manje ngalesinye sikhathi ngaphansi kwekuhlolwa ngabuthwa ngemaphupho, futhi manje liphupho kungesikhathi siyatshelwa usengqondweni lelele. Manje umuntu unekuva kwekucala, futhi kulokuva kwekucala imizwa yakho lesihlanu iyasebenda kubona kunambitha kutsinza uhosha nekuva. Kodwa ngesikhathi uhamba uyolala lena lesihlanu khona imizwa ayisebenzi, futhi-ke ungalapha engqondweni lelele lokwenta indlela ibe kudze nawe, futhi bese ubangale uyaphupha. Kodwa nawubuya emuva bese uyavuka akungabateki, kodwa bekungekho namunye umuntu, ngisho umuntu lapha kuphela loke waba neliphupho ngalesinye sikhathi empilweni yakho kuthi usakhumbula. Khona-ke kube khona ingxenye yakho ndzawana tside kuthi uma sewubuya emizweni yakho futhi usakukhumbula. Mhlawumbe kwakuyiminyaka leyendlula, ngiyawakhumbula emaphupho lengaba nawo ngesikhathi ngisewumfanyana, ngisawakhumbula. Khona-ke kubophelelekile kuthi kube yintho letside, lenye ingxenye yami yayindzawana tside. Manje loko ngemaphupho, ngakho ngiyabona nisuke khashane le nemizwa yenu. Bese-ke uma sekubuya futhi ukutshele liphupho lakho uma kukwaNkulunkulu, bekungaba khona umhumusho wemaphupho. LiBhayibheli lathi uma akhona emkhathini wenu longowakamoya umprofethi, mina iNkosi ngitawutatisa kuye ngemaphupho futhi ngikhulume naye ngemibono. Manje sithola kuthi Josefa indodzana yaJakobe bekangilolo hlobo lemuntu kuthi bebaphupha emaphupho bese-ke uyawahumusha. Bekakhona kuhumusha emaphupho futhi wabona imibono, konke kusento samoya. Manje siyathola kuthi kuloku kuthi uma umuntu adalwa angumboni noma abone imibono, wena ufanele ubidwe ngaloko uNkulunkulu. Qaphelani naye ingcondo yenu lelele kwemvelo, futhi naye ingcondo yenu levalo. Manje ufanele uphume emizweni yakho imizwa lesihlanu uyolala, kuhamba uye lapho ungathi lutho khona, uphinze ubuye kuko. Loko liphupho, kodwa umboni kokubili kuva kuhambisana ndzawonye ngqo. Awuphumi kule mizwa lesihlanu, usasolo usesemizweni lesihlanu, ume uconze ngqo futhi ubuke kuthi kwentekani. Ngiyabona awuyishiyi inhlobo imizwa yakho, ukhona lapho uyathi ukuthi ukuphi nekuthiwendani, ukhuluma emavi akho. Manje leso sipho lesimiselwe ngaphambili, diphiwo nekubithwa kungaphandle kokuphenduka. Niyabona uNkulunkulu wenta lokho, usuke ungakalali ume nemehlo lamabili lavulekile, ubuke ngqo futhi ubona lokho lokuphukako. Niyabona na futhi umbono lo nje pho waNkulunkulu kusobala. Siyalala namuhla nguleyo inkhathatho ngelive namuhla lilele, futhi bantu labaningi kakhulu bathanda kulala. Kodwa mina ngitokusho lokho akukho imibhedo ezulwini singeke silale uma sifika ezulwini ngoba akukho busuku lapho akukho busuku ngakho awunawulala uma ufika ezulwini ngoba kude imibhedo lapho
But notice when our conscience
Kodwa caphelani uma kuva kwethu uNkulunkulu angasebenzisa yonke ingcenye yethu uma iphendukele kuye Yonke into lesingiyo uma inikelwa ngalokuphelele etandleni kaNkulunkulu futhi iyaphendukela enkonzweni yakhe angasisebenzisa emaphusheni angasisebenzisa enkulumeni angasisebenzisa kuyo yonke imizwa futhi yonke into lesingiyo iphendukele kuNkulunkulu konake uNkulunkulu angayisebenzisa niyakukholwa lokho na Niyabona uma si yonke into iphendukele kuye angayisebenzisa uma bonke bungithi buphenduliwe konake emaKristu angaba nako kulolu suku emaphupho akamoya langasho lokutsite longatisho timbo tingakwenteki siyathi ukuthi lelo liciniso liphupho lakamoya liyakunyushwa liunyushwe ngalokungiko liyafana nembono futhi uyini umbono na umbono usibiketelo setendakalo tesikhathi lesitaku usho indlo ingakendeki ngaphambi kwekuthi kwenteke futhi ngileyo ndlela nkulunkulu lahlala njalo acinisekisa ngayo ukuthi ngabe kwakuliciniso noma cha noma ngabe umuntu lobekasetestamentini lelikuzala bekafanele kuba ngumprofeti loko lakusho kuyafezeka konake bebathi uma le ndvodza isho loku futhi kwakusolo kufezeka njalo manje leyo ndvodza ingeke nje ibekwe tandla etikwayo noma ichawulo futhi inikede sipho utelwe naleso siphiwo watalwa kuye uma atalwa ngaphambi kwekuthi atalwe bukana umprofeti Isaya waprofeta ngaJohane iminyaka lengamakhulu lasikhombisa nelishumi nakubili angakatalwa wathi bekaliphimbo lalomemetha edlane bukani Jeremiya ngaphambi kwekuthi ngisho akhulelwe esibelethweni senina ngesikhathi aseselapho uNkulunkulu wathi ngakwathi wena uthi ngakungwelisa uthi ngakugcoba umprofeti etiveni uyabona na iphiwo nekubitwa kungaphandle kwekuphenduka uthi ungaba kuphela loko kungasebenza kuphela uma kukhona into letsite lapho ukuthi isebenze ngayo njengokuthi uma kukhona sanda sekudla lesito sebenda futhi unesanda sangesekudla konake asisebentele umbuso kaNkulunkulu uma ninemehlo ekubona konake bonani tindvo letifanele tindzebe liphimbo lekukhuluma likhuluma tindvo letikahle noma ngabe kuyini yendani tindvo letifanele futhi niguqule konke leninako kuNkulunkulu engathi imlweni yakhe manje sithola ukuthi sibiketelo sisho ngaphambili tendakalo letitako ngaphambi kwekuthi tendeke ngalokungathiwa njengoba kubonakala ukuthi uNkulunkulu lo nemandla wakusho ngaphambili futhi buka inhlala kahle yalolu swane Jesu futhi wakwembula ngeliphupho ukuthi kwendiweni manje ukuthi uNkulunkulu ngalendlela yesibili Endvotsaneni yakhe lucobo wakwembula kuJosefa ngeliphupho. IBhayibheli lathi wakwenda, yebo mnumzane. Manje Josefa beka indvodza lelungile, beka indvodza yaDavide, futhi beka thembisene naMaria. Manje ngidothandza kwendlulisa lokho. Ngaphambi kokuthi siqhubekele embili umthembiso empumalanga bekufana nekuthi ushadile. Sethembiso lesemthethweni ngekushesha basa sebathembisene. Bese bashadile ngesikhathi leso sifungo lesingwele emkhathini wabo sithathwa kunzani Deuteronomy 22:23 futhi ndothola ukuthi ngesikhathi lona wesifazane nendoda bavumelana ukuthi bashade noko bangakatsathi tifungo tinyanga kamuva uma basephula ngisho leso sifungo bebanelicala lekuphinga kunjalo ngesikhathi bathembisene bebafana nje njengemshado umthetho wawungakanikethi emalungelo ekuphila ndzawonye njengendoda nemfati noko kodwa embi kwaNkulunkulu ngesikhathi bethembise lomunye nalomunye emave abo abekwa luphawu embusweni noNkulunkulu uthi kwephula loko kwakukuphinga nje Uthi manje Josepha bekathembisene kuMaria uma banakethu laba bafundisi uma beningadadisha loko kahle impela kutani cacisela kahle kulolu dzaba lomshado nedivorce lokulukhuni kakhulu futhi kuhlukile emkhathini webantu balamuhla manje caphelani Josepha umyeni wakhe ayindvodza lelungile niyabona Manje sithola ukuthi loku kwakungeke kwephulwe. Watshela kufanele ukuthi wangitshela lenthombi indlo lencane lenhle, intombi indlo leseyincane lengumJuda. Iba Sonke sibadzala lapha nekubona kwami. So usonzela kuba ngumake. Uthi Josepha ahamba naye. Qaphelani nako. Kude kungabada ngemuva kwekumethembisa. Wathola ukuthi bekatoba ngumake. Manje bengumuntu lolungile. IBhayibheli lathi bekanguye. Ufanele ukuthi wamtshela ngekumsulwa bakhe. Lo esifazane lothandzekako sengiyamuva njengoba nje kwakusho njalo Josepha mngani wami lothandzekako myeni wami lothandzekako ngimsulwa ngaloko futhi ufanele ukuthi wamtshela ngalo luvakasho naye nengelosi lenkulu ukuthi leyo ngelosi lenkulu yeda kuye Gabriel futhi bekamvakashele ngalethi bonakaliso lepleti nkulu lebekamtshele ngato ukuthi kwakutokwentekani. Futhi-ke siyacaphela yena naye emva kokuba sekabe nalokuvakashelwa lokhu bekathokotiswe kakhulu ngumlayeto wengelosi ukuthi wenyukela eveni leli gquma lasejudiya kusuka enazaretha lapho khona abesive kuleli dolobha lasenazaretha lidolobha lelincane lelinelunya. Futhi ngesikhathi efika etulu lapho umzala wakhe Elizabeth naye futhi besavele kuthi inyanga lethi sithupha ukuthi abe ngumake lubekakathi abitwa ngenyumba. Umyeni wakhe Zakariya bekangumpristi ethempelini futhi ngalinye ilanga asajikitisa iminikelo lokwakuyimphepho levuthako njalo eti kwemikhuleko yabantu leyashiwo ngephandle. Gabriel ingelosi yenkosi manje bekangakaze abonwe futhi akukho lutho lolwaluke lwabonwa lwanoma yini lengethulu kwemvelo iminyaka neminyaka nemakhulu eminyaka kodwa naku kumele yongelosi ngasesandleni sekudla se-altar futhi wamtshela ukuthi umkakhe utogulelwa futhi atale umntana futhi bekatobita ligama lakhe ngajohn futhi sonke siyayati le ndzaba. Futhi-ke ngesikhathi Gabriel naye tinyanga lethi sithupha kamuva avakashela Mariya enazaretha futhi wamtshela ngesentakalo semzala wakhe Elizabeth. Kwase kuthi-ke masinyane Mariya nale mfihlo lenkulu enhlitweni yakhe kuthi kwakutokwentekani waphuthuma wenyukela emagcumeni kubona umzala wakhe. Kuthi ngesikhathi Elizabeth atifihlile ngoba bengangafuni kubonakala embi kwabantu esimeni lebekakuso kuthi bekatifihlile tinyanga lethi sithupha. Manje ngokuconza kwami kwemibhalo bekakhathathekile loluswane belude kuphila kuthe kube nguleso sikhathi. Kuthi kwakungasiyo indlo lejwayelekile kuthi luswane lunganyakathi ngekhathi lokungenani tinyanga letintathu noma letine tesikhathi kodwa manje kwakuthi inyanga lethi sithupha nalo mntwana bekangakazi anyakade. Ngakho ngesikhathi Elizabeth namariya kuhlangana lomunye nalomunye bona akungabateki bagaca lomunye nalomunye bangana njengabomzala futhi bebajabulile kubonana. Futhi ake sicabange nje ukuthi bathitele sengiyamuva Elizabeth athi kumariya sithandwa ubukeka kahle kakhulu. Kuthi Mariya wathi uyathi ngiyathi ukuthi utoba ngumake. Yebo kuthite kungihlupha futhi sekuthi inyanga lethi sithupha nemntwana nami akaze anyakade. Kodwa nginalokuthithe lengingakutshela kona angikwathi nje kuchubeka nekukubamba. Niyathi kunalokuthithe uma uhlangana naNkulunkulu awukhoni ukuthula du ngako ufanele nje usho lokuthithe ngako. Loko kuthi uma unako sibili kuphenduka kweliqiniso akunanzaba kuthi nikuphi nifanele nikuvakalise nzawana thide. Futhi sengiyamuva athi uyathi kukhona le ngifuna kukutshela kona ngitobanele uswane nami. Kwasho Elizabeth ngiyacabanga-ke kungani ungakasimemi emshadweni wena naJosepha nigcine nishade nini na? Ngiyathi kuthi nathembisana kodwa anikangimemi ngani emshadweni wenu na? Sisengakashadi. Uthi utobanele uswane na? Yebo. Yebo-ke Mariya angithonzi kahle impela. Uyathi ingelosi yenkosi yabonakala kimi Gabriel. Nguye yedwa langitshelile kuthi utawuvalelwa. Nguye yedwa langitshelile kuthi wathi umoya longcwele utangengama. Naleyo ndvo lengcwele letodalwa ngimi kutoba indvodzana yankulunkulu. Futhi ngitobita ligama lakhe ngaJesu. Ngoba utosindzisa abantu bakhe etonweni tabo. Kuthi kwekucala kuthi lelo gama lelimangalisako like likhulunywe ngetindzebe temuntu. Yohane lomncane afile esibelethweni senina wagcuma ngenjabulo futhi wemukela moya longcwele afile esibelethweni senina. Uma emandla ekukhuluma ngeligama laJesu Kristu atoletha luswane lolufile empilweni esibelethweni samake, bekufanele kwenteni ebandleni lelitisho ukuthi liyinceku yakhe letelwe ngumoya wakhe na? Njengoba Elizabeth abethuke kakhulu asabuka Maria wathi, kungani ngite ngivakashelwe ngunina wenkosi yami, unina wenkosi yami na? Ngekushesha ngithinte ngiva nje isilingelelo sakho emadlebeni ami, umntwana wami wazuba esibelethweni ngenjabulo. Johane wadalwa kusukela esibelethweni senina agcwele moya longcwele ngeligama laJesu Kristu. Kufanele kuthi lobo luni lweluswane lolu na? Akungabateki ukuthi walungiselela lokhu kuJosefa. Manje niyabona Josefa ayindoda lelungile, wathi nje kumangala. Niyathi manje ngiyathi uma abanjwe ngekuphinga into yokuqala leto kwenteka kuye utogcotshwa ngematshe. Bangeke baphile ngaleyo ndlela. IBhayibheli lasho ukuthi uma intombatana lothembisene nayo isedolobheni futhi yagagadlelwa indvodza, futhi uma angakakhali kakhulu, khona-ke bobabili bagcotshwa ngematshe kanye kanye bayabulawa. Kodwa uma asevele nasensimini futhi uyamemeta futhi akukho muntu longamuva, le ndvodza itobulawa, yena utophila. Manje-ke inhlawulo yaloko, lowo nguDeuteronomy 22 lapho nginicele ukuthi nifunze khona esikhashaneni lesendlulile. Manje caphelani manje kuloko. Sithola ukuthi bekatoba ngumake angakashadi. Ngako kuJosefa kwakubonakala kwangathi Maria beketama kumthola ukuthi abe lehawu lakhe lelivela kubahalaphisi nebaphukudi. Ngiyabona Josefa bekatoba lehawu lakhe kubeka umshade noma kanjani futhi abe lehawu lakhe, kodwa hhayi kuthi abe yindvodza kuye ngesihlobo semndeni. Kodwa kwakutoba bekatoba lihawu lakhe, bekafuna kumkholwa. Ngiyakukholwa impela lokho, bekafuna kumkholwa. Kodwa indzaba yakhe yayingakejwayeleki kakhulu, kwakulukhuni kulelo kholwa kukholwa. Futhi ningixolele madoda, futhi kunjalo nanamuhla indzaba yemandla amoya longcwele ethi kwemhlaba namuhla ebandleni akukejwayele kakhulu enhlanganweni nemicondo yobuhlelo kuze kuthi bafune kulikholwa, kodwa akusilo lelijwayelekile kakhulu, limnanzi kakhulu, kodwa kuliciniso. IBhayibheli lathi kuyoba ngale ndlela, futhi nali emadoda lamaningi abopheleleke etimfundisweni bafuna kakhulu kukukholwa lokho, kodwa akukejwayeleki, abakhoni nakancane nje kukwenta. Akati kufuna ente ini, usekhathi nje esimeni lesimatima njengalesi Josefa abekuso. IBhayibheli lathi asacabanga ngaleti ndoleti, niyabona bekayindoda lelungile, futhi abengafuni ligama lakhe luthoko lihletshwe, futhi solo bekati uma lowesifazane abe ngaleyo ndlela ukuthi bekangeke amshade, bekatoba ngumake ngalenye indvodza. Kepha noko wathi lowo longenacala wesifazane lomncane impilo yakhe yayifana nalomsulwa njengemduze, futhi ngifuna kumkholwa, kodwa angathi kuthi ngitokwenta njani. Asacabanga ngaleti ndoleti, bekazindla ngaleso sikhathi kumlahla ngasense. Wathi ngingeke ngibangele noma ngikuphi kuphathamiseka lokukhulu ngako. Manje khumbulani, abesengakafungi kodwa bese kathembisile, kodwa abetomlahla ngasense. Futhi asacabanga ngaleti ndoleti kumlahla ngasense, niyabona kufika ngalokwendlula konke kwathi kwakhe. Niyabona bekangumuntu lolungile nendvodza lelungile.
Sister, let me say this.
If you are just in your heart, kodwa yena akungabateki, wahlala phansi wakhulekela ethi kwakho, wakudadisha emibhalweni letinto leti tingenzeka kanjani na asadadisha ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngeliphupho bekangesuye umprofeti futhi kwakungekho mprofethi emhlabeni ngaleto tinsuku kungekho namunye lobekangeta kuye ana isho kanje inkosi ngako inkosi yathatha indlela yesibili kungaleso sizathu unkulunkulu athatha inhlalakahle yendodana yakhe lucobo kumuntu ngeliphupho futhi bamfaka egibhithe futhi bambuyisa ngephandle futhi bamfihla kule tati noma tati tahamba ngalenye indlela kwakude umprofethi kule nzawo ngako wathatha kwesibili leliphupho kodwa kwakunemadoda langadalwanga ukuthi abe baboni kodwa bekangemadoda alalungile futhi ngesikhathi enda unkulunkulu wabavakashela engqondweni lelele futhi watembula yena lucobo uma nje utothi nikela wena lucobo kunkulunkulu unkulunkulu unetindlela letiningi ukuthi angatembula yena lucobo kuwe niyabona na ungahle ungabi ngumprofethi ungahle ungabi ngithishela Ungahle ungabi ngutishela wasonto sikolwa. Ungahle ungabi ngumshumayeli kodwa kunetindlela nkulunkulu langatembula ngato kuwe. Niyabona noma kungahle kube ngemaphupho. Ngahle kube ngalenye indlela lethithe. Uma nje utothi nikela njengoba kwenda Josepha. Akungabateki wathi oh Jehova lomkhulu. Nkulunkulu ngiyita ngelutalo lwa Davide. Futhi ngingumuntu lolungile. Ngiyethemba ukuthi nginguye. Ngiyethembela lokho lowathi kuliciniso. Futhi lothandziwe wami, sithandwa lesincane lapha lenginaso, lengithembisene naso. Mine kumlahla ngalenye indlela, nginelicala lekuphinga. Futhi uthoba ngimake, futhi angimati njengemfati. Yini letinto leti nkosi? Niyabona, bekangesuye umprofeti, ngako bekangeka khona ukukhuluma naye ngaleyo ndlela. Ngako wamyekela ukuthi alale, futhi wamthumela ingelosi yenkosi kuye, ngeliphupho. Amen. Ingelosi yenkosi yafika kuye ngeliphupho, yase iyamthinza, yase ithi, Josepha, ndodana ya Davide, ungesabi kumthatha Maria umkakho, ngoba loko lakukhulelwe kwamoya longcwele. Nako lapho khona. Logo lokubuye akusuye umuntu lothithe umoya longcwele ukwendile lokho lowesifazane okhulumela iqiniso lenzaba lena lengakajwayeleki lento lena lengakajwayeleki lenteka Josepha loku lokukwenta udzabuke kangaka kungekwamoya longcwele oh lowo uNkulunkulu lofanako usaphila kusihlwa usasolo unengcondo lebele futhi nine ninemaKristu uma lento ibonakala kwangathi ayike jwayeleki kimi ukuthi niyakubona lokho uma kusasolo kungiwe impela ngelive khona ke uNkulunkulu angatembula tindlo letingakavami ngetindlela letinenge ngako watshela Josepha wena ndodana ya Davide ungesabi kumthatha Maria wakho umkakho khumbulani abesavele angumkakho mthathe Maria umkakho ngoba lokhu lakukhulelwe kungekwamoya longcwele manje khona ke uNkulunkulu wathumela ingelosi yakhe futhi wakwembula sambulo sakhe seliphupho sita kuJosepha bekati kwakungekho mfihlakalo kuko ingelosi yafika kuye ngeliphupho wayibona le ngelosi ephusheni lalo manje umprofeti noma umbone akayi kuyolala ubona ingelosi ime lapha nomunye umuntu uvele alale nje futhi abone ingelosi futhi le ngelosi yathi manje Josepha kude kuphambalaka kude lokhona lotaku humushela lona ngako ngitokutshela ngako ngitokwenta kube ngilokuphathekako kuwe ngoba akukho muntu lapho longakwenta kube ngikosibili manje ungesabi kuthatha Maria umkakho ngoba loko lakukhulelwe kwamoya longcwele kwase kuthi ke ngesikhathi Josepha avuka ekulaleni kwakhe oh kufanele ukuthi inhlitiyo yakhe yayigcwele kanjani ukukholwa kwekutalwa kabusha leyo mfihlakalo lebe imhlupha loko lokuthithe labefuna ukukholwa kodwa loko lokuthithe laba nesibindi ukukholwa kwakungake jwayeleki yebo kwendiwa wakwathi ngeliphupho ukukholwa lokusha kwavumbuka empilweni yakhe oh he Bekane kukholwa kuNkulunkulu. Bekane kukholwa kumkakhe ngaleso sikhathi. Kokubili kukholwa kuNkulunkulu neluthando lwemkakhe, neluthando kulowo lebekamthanda. Akusekho mbuto, awusekho umbuto ngakho. Bekati kuthi leyo kwakuyingelosi yenkosi. Bekati kuthi uNkulunkulu bekamembulele wona kanye nje umbuto lo wawusemqondweni wakhe. Ngakho yonke imibuto yase ihambile.
When God in any way that he desires to do it.
Uthi uma uNkulunkulu noma ngayiphi indlela lafisa ukukwenta ngayo embula kuwe umbuto lo sengqondweni yakho akusekho kungabada akusekho umbuto ngako sambulo
When you
uma ubona into letsite lapha embhalweni uthi yebo ke manje ngikhola ukuthi lokho kwakube abapostoli nje ngikhola ukuthi Jesu wakwenda lokho etinsukwini letendlula kodwa iBhayibheli lathi unguye itolo namhlanje phakathi nguJesu lofanako nje ngakho ke uma lokho kubukeka kungumbuto kini uthi niyazindla ngako angeke ukhone ukuphumela ngaphandle uthi niyayibona le nto yenteka uthi niyamangala ngayo khona-ke ingelosi yenkosi ngandlela thide uma utobacotho itokwembula kuwe futhi-ke akusasuye umbuto nakathi kuliciniso-ke oh futhi-ke ungahlabalaza umemete oh ngiyabonga kwangathi ngiyabona ukuthi josepha wativa anjani ngesikhathi loko kwentela konke kwakuimfihlakalo yaseyiphelile ngaleso sikhathi ngakho-ke futhi ngesikhathi loku sekwendiwe watholakala athokoda ngoba bekajabulile manje siyathola ukuthi khona masinyane nje washada naye oh bekangasekho umbuto ngaleso sikhathi wathatha waya kuye mariya umkakhe futhi akamatanga njengomfati waze waba nemntana ngiyajabula ngako bekathokothile kuba lihawu lamariya bekathokothile kuthwala lihlazo lakhe uma umuntu angembulwa kuthi jesu kristu unguye itolo namhlanje phakathi akunanzaba kuthi tivumokholo letingakhi tetama kukubuyisela emuva niyajabula kuba lihawu niyajabula kuba lihawu bayekele basho noma yini unelihawu lelikhulu etulu lapho kushaya imicibisholo levuthako isuke ngiyethemba angimemethi kakhulu kubo lengaphandle lapho abalive nabo bafanele caphelani yebo mnumzana ujabulile kuba lihawu ulimethi lemnyango noma ngabe yini lofuna kuba ngiyo akunanzaba kwembuliwe kini yinkosi inkosi inikhombise kona ngelivi layo kuliciniso uthi-ke wakuqinisa kuwe kukwenta kuphile futhi wena uthi nako-ke akukho lutho loluto akukho muntu ngisho lonelungelo lokushumayela livangeli aze afike abukane buso nebuso nankulunkulu kunjalo akukho muntu lofanele abe sepulpiti ngaphandle kwekwemukela umbhabhathiswa moya longcwele jesu wathuma abafundzi bakhe kuthi bangabe basashumayela kodwa linzani edolobheni lasejerusalema nite nembathiswe ngemandla lavela etulu bukani wenda ini moya longcwele uma sekefikile futhi moya longcwele ngunkulunkulu moya longcwele nguyise wajesu kristu mateyu sahluko sesibili nelivesi lemashumi lamabili uyasho ukuthi mariya unina ngesikhathi athembisene umshado najosefa watholakala nemntwana womoya longcwele moya longcwele unguyise wajesu kristu futhi ngesikhathi moya longcwele efika embulalivi futhi alento aliphila nje ngqo khona-ke lisambulo kuwe uyalibona liyasombululwa lithenjiselwe leli awa josefa wakubona loko kuthi leso kwakusiprofetho sa-isaya sigcwalisele isaya 9 sidalelwe indodzana siphiwe umntana uyobitwa ngekuthi umeluleki inkosi yekuthula nkulunkulu onemandla uyise longunaphakathi kuthi kwembuso wakhe akuyuba khona kuphela bekathi ukuthi loko kwakutoba ngubani ngoba wayibona yonke le nto ngesikhathi ingelosi yenkosi imtshela lokhu kuthi loko lakukhulelwe kuye kwamoya longcwele intombi ndo iyokhulelwa futhi itale indodzana manje leyo kwakuyimfihlakalo lenkulu luphawu lolukhulu unkulunkulu lalunika umhlaba wonke luphawu lolukhulu kuthi leyo kwakuyindodzana yakhe manje caphelani njengoba sichubeka manje anginawuthatha isikhathi lesize kakhulu ngitotama kona caphelani uma sithola kuchubeka ngesikhathi jesu manje ngicabanga ukuthi uma labantwana labancane lapha bangeke baconze kodwa ngifanele ngisho lokuthide lapha kude labadzala abato ngesikhathi kristu jesu abumbeka kumariya ngulapho la kuhlushwa kungena khona kunjalo kunjalo ngulapho la kuhlushwa kwakhe kwacala khona futhi kuyinto lefana ngokuwe basegalathiya 1 noma basegalathiya 4:19 kuyasho ukuthi ngesikhathi kristu lithemba lenkatimulo abumbeka abunjelwe kuwe kristu ubumbeka kuwe uma ufa nakristu uta ekuphileni bukani lokuhlushwa kufika bukani tinkinga tifika ngato tonke tinhlangothi bukani devele ahamba ahlasela impela uma kristu abumbeka kuwe futhi ngesikhathi kristu abumbeka kumariya ngekushesha kufika umyalo wenkosi nonke ninebantu njengoba nje beka Kristu waba luswane lolugwele alungele kubelekwa ngaso leso sikhathi kuhlushwa lokukhulu manje lo mntana wendiwe esikhathi lesithe ngakhona esibelethweni kodwa lokhu kutathe insuku tekugcina lapho kupheleliswa lapho kuphelela kwebuNkulunkulu lapho kuphelela kwaKristu kutobonakaliswa emkhathini webantu bakhe washo njalo wakwethembisa evini lakhe ukuthi uma lokho kuphelela niyabona kunetintho letingakejwayeleki letiqala kwenteka lathi ethembisa kungaleso sizathu timpilo tethu letinkulu tenhlaliswano netintho tingeke tikuconze lokho kubuwula kubo manje bukusisana babumba umkhandlu wemabandla niyabona sikhathi nje lapho libandla liqala kufinyelela khona etinyaweni talo lapho lokungetulu kwemvelo kucala kusebenta khona manje bonke baye ecenjini futhi manje batotama kumisa lento lena njengoba impela nje kwakunjalo ngaleso sikhathi njengoba ngishito ngemgcibelo wendlulile ePhoenix emaFilisti akanelise eBethlehem ukuthi bantu bangeke bakhone kuta ngaphandle uma bendlula kulowo mkhandlu wemabandla oh bayoba yisa emthonjeni wemanti lamile hayi emantini lamasha aseBethlehem kusobala cha manje siyaqaphela ngakho ke ngesikhathi inkosi iniketa umyalo wayo lapho nje Kristu abumbeka khona manje asesiwuthathe umzuzwana nje asesiwubuke siwuthwale nje kancane ngaphambi kwekuthi sivale bengiyambona Josepha athi Maria sithandwa leyo nkosi lenelunya kodwa bekathi lalela sithandwa Kumbula mwelo ngcwele wangitshela ukuthi ligama lakhe liyothiwa nguJesu futhi uyosinzisa abantu bakhe etonweni tabo bantu bakhe etonweni tabo manje Josepha sithandwa akunandzaba ukuthi kwentekani nekuthi inkosi ithini ngiyakhona ngingahlala etulu kulomnyuzi lomncane kungemamayela lamanengana etulu kutungeleta letintsaba letingemathwala kanjalo njalo futhi uma kwendeka sidinga lusito loluncane kutoba nalabanengi eluhambene ngoba asisiwa umndeni kuphela kukhona labanye labahlupheka ngendlela lefanako njengathi ngako kunalabanye endleleni futhi singaba nje nekuqhubeka kanye nengcenye yesicuku basahamba benyuka insatshana futhi etulu ekhathi eBethlehem ngoba kusukela eNazaretha benyuka bawela intsaba manje sithola ukuthi ufanele ukuthi wathola imbongolo lencane futhi wayipha sikhehle setshani lobengetiwe neothi ngalolo suku ngoba lo dzathu lomncane abethethwele kakhulu ngako wamhlalisa ethulu kulomnyuzi lomncane futhi wabeka sikhwama semanti nemicathane lemincane lembalo futhi athathe imbongolo lencane bese uthatha indvuku yakhe esandleni uthi etulu emgwaqweni bacala khona lomnyuzi lomncane uyasiphalata futhi uyawa oh buka kuthi lo mfo lomncane uthwele ini buka umthwalo wakhe kuthi kuyini uthwele Kristu kuya endzaweni yakhe ekutalwa uthi lapha lona wesifazane lomncane lohlethi etulu lapho ebuhlungwini kuthi abeleke abambelele emdlongeni wemnyuzi lomncane uthi akhuluma naye asahamba ngemgwaqo sengiyababona lusuku lonke bebatokuma futhi bekatomphumuda uthi sithandwa ngabe utsinwe kakhulu na cha sithandwa ngilungile yebo ke ungathanda kugibela sikhashana na cha sithandwa hlala lapho nje uthi bekatomsusa embongolweni lencane uthamiyekele aphumule esikhashana bese umnika emante kunatha nesinkwa lesincane wase uyambuyisela uyamhlalisa kulomnyuzi ekugcineni sekucala kuba mnyama ivakashi ngasemgwaqweni letiningi tihamba kakhulu uthi bethi bakhanza uthi abephefumula loluthuli lwengxenye yabo etulu emahashini nasetinkalishini nalokunye njalo njalo lokungahamba kuko ngoba bekafanele ahambe kancane impela ngenxa yesimo sakhe into lenesibhuku kanje pho kuthumela lo make etulu lapho kuleso simo kodwa kwangathi ngiyabona manje kulomdlalo wasestage lomncane lapho benyukela esicongweni seligquma iBethlehem ihlethi luhlobo njengesigothi futhi ngaseluhlangothini lwasentshonalanga lentsaba yaseBethlehem intsaba lapho umkhondo lomncane ukhuphuka khona sengiyababona nje manje emdlalweni wasestage ngiyasho kuya ngekuba mnyama naJosepha uva indlela ngelidondolo lwakhe naye asathatha yonke indlela yekujubela langayithola lapho le ndlela igega kanjena lapho letingalishi titohamba khona kulungile mhlawumbe bekajubela atama kongasikhathi aphuma eluthulini nemkakhe lomncane dinganyethi ticala kuphuma futhi emva kwesikhashana wenyukela esicongweni seligqulu futhi noma kanye futhi babuka ngale edolobheni lapho bobabili batalelwa khona ngale Bethlehema kukhanya kwelidolobha. Baningi bebakhona, tindzawo tatigcwele, bantu bangaphandle balele phansi ngaphandle lena emasimini. Nembuto mhlawumbe kwekucala waseke ushaya umcondo kaJosefa, ngito kwenda njani uma ngingayitholi indzawo, ngoba lolo swane lungahle lutalwe kusihlwa, bekasebuhlungwini lilanga lonke. Ngako manje uma-ke lolo swane lutotalwa kusihlwa, lapho eme lapho abuka phansi esigodzini amangele, emehlo akhe kwendeka abuka ngale eceleni, wase ubona lokungakejwayeleki. Niyathi imvamisa kungalesikhathi usetinkingeni lapho tintfo letingetulu kwemvelo tenteka khona. Wabuka lapha wabona inkanyeti abengakhumbuli ake wayibona yinye lenkulu kangaka. Kwakubukeka iphansi kakhulu futhi yayilenga ngqo eti kweBethlehem. Wabuka etulu wase uyajika emva kuba sekamsitile Maria eti kwelithwala kuthi aphumule sikhashana. Waguquka kuthi athi kuye, sithandwa, uke wacaphela kuthi abekubona kubanika kwayo kulamehlo akhe lamahle lamnyama asehlethi futhi ayibuka amoyitela? Wathi, sithandwa, ngabe lokho akukejwayeleki na? Wathi, Josepha, sithandwa, bengiloku ngibuka lokwa kusukela langa lishone phansi, bengiloku ngibuke nayiya inkanyeti ngandlela thite noma lenye ngiva kungakejwayeleki sibili kusihlwa kuthi kukhona into lelungiselela kwenteka. Yebo-ke ngalokuvamile kungaleyo ndlela niyati unaloko kuthi vela lokungakejwayeleki futhi uqala kubukisisa inkanyeti naJosefa. Lo umnyuzi lomncane uthatha kuphumula kwawo uphefumula futhi base babuka le nkanyeti beyikatse inenshukumo lengakejwayeleki kuyo, beyingenti njengengxenye yaleletinye tinkanyeti. Beyingenako kuthula inyakade yayimele lokutsite kubona lokutsite kwenteka. Manje asishiye tithanzani tethu letincane letihleti lapha kuloku kuleli dvala umzuzu. Asingene etingcondweni tethu futhi sihambe le emakhulu emakhilomitha siye ekhathi eMpumalanga bomegi etulu le eMpumalanga eNdiya. Ngalobo busuku njengoba kwakungumkhuba wabo bona bonke ngesikhathi inkanyeti lilanga lishona tinkanyeti taphuma benyukela entsabeni bangena embhoshongweni luhlobo lolufana nembhoshongo wemlinzi futhi bakhuphukela lapho kutokhonda nekudadisha futhi bebagcina sikhathi ngetinkanyeti futhi bebadadisha tentakalo futhi bebakhuphukela lapho futhi badadishe li kuwa kwemandla futhi kwetive nekuwa kwetive nalokunye njalo njalo nemibuso nekuthi bebayokwenta kanjani bebayocabanga ngako futhi bakhulume ngako futhi bebathi leto tinkanyeti tonke tatithathi njengoba sathi libhayibheli wonke umnyakato lebetiwenta wawusho lokutside futhi niyathi ukuthi uNkulunkulu uhlala njalo amemetela kwenta kwakhe emazulwini ngaphambi kokuthi akwende emhlabeni nakanjani. Bafundisi bayakwati lokho. Nako lapho bakhona babukisisa tinkanyeti ngoba bayati kwaba neminyakato masinyane bahlolisisa emva ngqo emibhalweni kuthola ukuthi kwakuyini. Nithi imibhalo na? Yebo imibhalo bebabomegi kodwa bebabakamohamedi lokufike ekubeni wakamohamedi bebavela impela kumamede peresiya lamadzala. Bavela lapho-ke bakamohamedi sonke siyakwati lokho. Futhi lalelani bebanemfundisi endasi lapho futhi uma nifuna kukufunza ngudanyela 2:43 danyela umprofethi bekangumfundisi wabo ngesikhathi basendasi ebhabhiloni. Kunjalo impela danyela bekangumprofethi wabo loyinkosi futhi bekabafundise tonke tinto tankulunkulu ngoba bekangumfundisi eti kwabo futhi wabatshela kuthi kuyoba khona litshe lelahleshulwa enzabeni ngalelinye lilanga. Ngiyamkhumbula akusho ngaphandle kwetandla futhi bekuyoshaya imibuso ebetive iye eveni. Niyabona yonke imibuso futhi yona iyawukhula futhi ivale umhlaba. Futhi manje laba kwakungesibo labangakholwa labomeki cam nomzane bebangamakholwa bebakholelwa uNkulunkulu munye weliciniso. Siyathi ukuthi lelo liciniso libhayibheli lasho njalo futhi uma nifuna kukufunza funzani etentweni 10:35 lapho lasho khona kuthi uNkulunkulu akabuki buso besive kodwa uhlonipha labo labamesabako futhi bente kulunga. manje nokho bebangekho empeleni emgcenweni liqiniso kodwa bebakholwa uNkulunkulu lofanako lesimkholwako bakaMohammed bakholwa uNkulunkulu lofanako lesimkholwako ngengema sikhathi lesinengi ngabona lo mpriest kaMohammed athatha leyo ndlo lenkulukati lapho uthi ashaye leyo nsimbi lenkulu lapha bese uthi kunaNkulunkulu munye lo liqiniso nalophilako futhi Mohammed ngumprofeti wakhe sikholwa ukuthi kunamunye weliqiniso nalophilako na Jesu uyindlozana yakhe niyabona uthi akube khashane naNkulunkulu ukuthi abe nendlozana ucabanga ukuthi kwakufanele kube ngumoya niyabona ngako wathi munye weliqiniso nalophilako uNkulunkulu futhi Mohammed ungumprofeti wakhe solo bayakholelwa kulo uNkulunkulu munye lo liqiniso ungumthana waIshmayeli manje siyacaphela njengoba bebanjalo njengoba laba bakaMohammed batadisha leti labo bakaMohammed noko babitwa ngameki futhi bebabukisisa leto tinganyeti bashisa umlilo ebusuku kwakungumlilo longcwele futhi bebahlanganyela kuNkulunkulu wabo ngale mililo yabo lengcwele njengoba ubaswa ebusuku babukela bese bayadumisa futhi njalo ebusuku bebakhuphukela lapha masinyane nje lilanga lingashona futhi badadisha letintfo leti njengoba nathi sibanzawonye kumakhomfa sifunze libhayibheli nangelivi ngelivi futhi bebathi wonke umnyakato wetinkanyeti futhi ngalobunye busuku ngesikhathi basendla lapho badadisha futhi akumangalisi kwakuyintfo lethusako uma sivakashi sivela phakathi kwabo longatiwa bebangakake bayibona leyo nkanyete ngaphambilini bebangathi lutho ngaloku akumangalisi bebethuka ngingacabanga bonke budze bebusuku bebayibukela bebangathi kufuna benteni ngayo he beyingatiwa kuleso sithukule sikhulu lapho bebathole inkanyeti ilenga khona lapha kuthi kwakusihambi simangale sivelako bebangakaze bayibone noma yini lenjengaleyo ngako ngekushesha bacala kumba emuva emibhalweni kubona kuthi kumayelana nani konke lokhu kusobala abatholanga lutho ngekwabo kodwa babuyela emuva kuDaniela futhi bathola kuthi kutalitshe inkanyeti yaJakobe iyovuka kuthi bebathi kuthi kwakukhona indlo lendekayo kufanele kuthi bonke baba nemkhuleko baya kuyolala bacoca ngayo kanye kanye futhi bafanele kuthi baphuphe ngalobo busuku lapho inkosi yamakhosi yatalwa emhlabeni ngoba sitsheliwe kungasikatheni enzatshaneni lesephaphanzabeni ngamegi lapho futhi ngesikhathi leto tinganyeti letintathu lilayina futhi tenda inkanyeti yinye kuthi mesiya ngaleso sikhathi bekasemhlabeni futhi bebangamajuda angempela edulu lapho lucwaningo bathola imfundo yabo yekufunda ngenyeti ngako-ke ngesikhathi ba uma babona lokho bebathi ukuthi Jesu watalwa nzawana thite kuthi bebangathi ukuthi ngikuphi kodwa bashaya inkatho kuthola ukuthi bangenta ini kuthi nje kanjani ngubantu bekade ohamba wonke umuntu bekafuna kuhamba wonke umuntu kodwa bahlala njalo bathatha njengoba ngishito esikhathaneni lesendlulile kuthathu ngufakazi kufakaza kuthi babuye futhi abatshele uma kuliciniso ngako bendani na bapakisha umnotho wabo bapakisha tipo tabo nako konke kumikisa kuye ngiyathi buda nje kusihlwa mnakethu thathe uma thine ngalesinye sikhathi sihlala njalo sitama kubona ukuthi singathithola kangakanani sibe kanzi sifanele sinikete lesinako kuKristu niyabona hayi kufunda ukuthi sihlakaniphe kangakanani uthi kuthi singamehlula njani nomunye umfo kodwa kuthi konke lesinako singakunikela kanjani kuye uNkulunkulu nginikele iphupho bengeke ngilikholwe ngisho nekulikholwa ngeva labanye abantu basho angikholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu bengikhombisa umfonga lelinye lilanga ngako wathi anginanzaba ukuthi bangakhi bodokotela labangasayina emagama abo angikhathali ukuthi bangakhi lokushoko futhi kungaba yini noma ngikuphi lokunye wathi angikukholwa angikukholwa ngathi impela cha bekungesiko kwakho kuphilisa kwaNkulunkulu akuthunyelwanga kulabangakholwa kwathunyelwa kulabakholwako Kristu wemakholwa ngalongcwele ukulabo labakholwako kuphela hhayi kulabangakholwa beyangakahlosi kubo kusikhubekiso sekumbumbuthe kubo uyawuhlala kunjalo kwakuvele kunjalo akusiko kulabangakholwa ukulabo labakholwako ngiloko-ke manje sithola ukuthi labafo laba bebangamakholwa bebafuna kuthola bapakisha konke lebebanako kusuka bahambe bebafuna kuthola ukuthi yini lokhu liciniso manje bebaneluhambo loludze ngako bonke baphonsele ingcebo yabo nzawonye na yonke into balungele ngeligolide imphepho nemure nanoma yini lebebanayo kuthola le nkosi baqala luhambo lwabo netipho tabo futhi caphelani kuthola le nkosi bahamba ngesasezulwini sibonakaliso lesinikethwe nguNkulunkulu hhayi ngesayensi yetenkolo yemuntu lotside bebakubonile evini kwakufanele kube lapho futhi balandzela sibonakaliso sasezulwini uma indoda ingaba naleyo nshisekelo yodwa lebebanayo uma bebangaba nalo naloko kuconza loku bebanako uma uNkulunkulu asinika lokutside uma kungumbhalo bambelela kuwo umuntu uthi ayikho into lekuthiwa ngumbhaphathizwa moya longcwele kunambhaphathizwa moya longcwele ufana ngqo ngale ndlela lebekade ungiwo ngelusuku lwephentekosti kanjalo wehla ngayo namuhla kuphiliswa kobuNkulunkulu emandla kaNkulunkulu akekho longakuchaza ebhayibhelini kuthethwe indlela ngingakukhombisa lapho uNkulunkulu awunika khona libandla nini ngikhombiseni embhalweni ukuthi nguphi lapho awuthatha khona na hayi lapho ngoba unguye idolo namhla naphakathi ngoba lesethembiso futhi Petro wathi ngelusuku lwephentekosti phendukani ngulowo nalowo wenu futhi ababhatiswe egameni lajesu kristu kuko kuthethelelwa kwedono khona nitakwemukeliswa siphiwo samoya longcwele ngoba lesethembiso senu nesebantwana benu nakubo bonke labakhashane ngisho nabo bonke labo inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida labaningi ngangalaba-ke babidwa moya longcwele bofanako kusihlwa uyafana nje njengoba wawunjalo ngaleso sikhathi enhlitiyweni lethembekile uma kungangabe akujwayeleki kakhulu kini kuthi nikholwa uNkulunkulu na njengoba Pawula asho ku-Agripa o Agripa bewungakwenda yini ungaphika loko lokushiwa baprofethi na ungakuphika lokashiwo ngujesu ucobo lwakhe loko libhayibheli ucobo lwalo lelikhuluma ngako lelingukristu livi leligcotshiwe futhi uma livi lihlala kuwe khona-ke ungumuntu logcotshiwe ngelivi nihlala kimi nelivi lami likimi khona-ke celani lenikuthandzako niyokwentelwa kona lowo nguKristu kuwe agcoba livi lalo mnyaka noma ngumuphi umnyaka lebebaphila kuwo uNkulunkulu wehlukanisa livi lakhe eminyakeni futhi sonke sikhathi uma kufika leso sikhathi emabandla onke ayahlangahlangana naNkulunkulu ugcoba umuntu lothide ulithumela phansi futhi lenda lelo livi lende nje ngamashi ngendlela lathi lenda ngayo impela futhi kukhona livi lelaprofethwa lalolu suku uNkulunkulu ulinzele ukuthola umuntu lothide kuthi ake ejwayele kakhulu kuthi bangagcotshwa ngamoya longcwele kufakazela ukuthi Jesu Kristu uye idolo namhla naphakathi kuba kukhanya lokukhanyako kuphumuthekisa emehlo alongakholwa futhi bayolihlambalata bayoletha bulungiswa etikwabo ngoba umthetho kaNkulunkulu ulungile nekwehlulela kungafika kuphela ngebulungiswa bakhe futhi-ke angalilahla live futhi alihambise alifake elangabini lemlilo njengoba enda eSodoma manje nakani manje siyathola eluhambeni balandzela sibonakaliso lesinikethwe uNkulunkulu babukisisa abazange bathathe livi lanoma ngubani abazange behle futhi bathathe kunoma ngumuphi umbhishophi noma yini lenye uNkulunkulu wabanika sibonakaliso basibona lapha sasiliciniso futhi bathatha basilandzela kwahola indlela kwakunguye umbhalo lowabiketela kuye bebathi kuthi loku kwakuda futhi bakulandzela futhi kwakuyini na sengiyababona besuka bahamba baphakamisa tandla ngekuvalelisa sitobuya ngalelinye lilanga bazalwane nginilethele umlayeto ngoba siyathi ukuthi ucinisile futhi balilandzela endasi etintsabeni endasi ngesheya kwemfula iTigris behla bajabula emathafeni emalanga efika endlula tinyanga tefika tendlula bashakutela ngangoba bangakhona babukisise leyo nkanyeti ngesikhathi sasemini mhlawumbe bebalala phansi baphumule futhi balale bagucukele ngale baqoqisane lomunye nalomunye okufanele kumangalise uma sifika lapho lo mthombo wasezulwini lokukhanya loku kwasezulwini lokukhanya lesikubonako lokungetulu kwemvelo amen nicabanga ukuthi ngisangene angisiko bukani umsebenzi wezulu lokukhanya loku lesikubukile. Manje kumbulani kude lomunye lo wayibona. Yajuba ngetulu kwenzawo yekubuka tinkanyeti emuva kwenzawo yekubuka tinkanyeti endasi kubomeki emva kwabomeki. Kodwa yathunyelwa bona ngikhola kuthi bayibona. Ngoba libhayibheli lathi bakwenda akekho lomunye lo wayibona. Akukho muntu lo wabona kukhanya bawulala kubona. Into lefanako kwamshaya kwamlahla phansi emgwaqweni lowenyukela eDamaseko. Kodwa wanikwa Pawula. Akukho muntu wabona umoya longwele uta njengokukhanya lokuvela ezulwini likuba. Kodwa nguJohane wawubona wafakaza. Wawubona bonke lalabanye abazange wakwenda ngoba bekawufuna. Bomeke bebayifuna. Uthi uma ufuna uma sewulungele kwemukela sipho sibili sakhisimusi. Sipho sibili sakhisimusi. Sipho saKristu saNkulunkulu. Umoya longwele niyawufuna nitawubona. Ukukhanya kwasezulwini lokuthunyelwe phansi kuvela kuNkulunkulu kuphume ezulwini kutofakaza ngaJesu Kristu. Manje abathathanga livi lanoma ngubani. Ngesikhathi sasemini kwakungahlaliseki bathi, oh, angikwati nje kulinza. Angathi kuthi sitawuhamba sikhathi lesidze kangakanani. Mhlawumbe sitoya eJerusalema noma endasi emaveni langcwele ePalestine. Ngoba ngilapho la siprofetho sasho khona kuthi lona utodalwa. Ngakho sitozithola masinyane noma kamuva. Sikhathi sakusihlwa sefika. Nebumnyama baqala basondzela. Kumbulani lokukhanya kukhanyisa ebumnyameni kuphela. Kungaleyo ndlela kubonakala. Uma sake saphila esikhathini lesimnyama lapho umuntu nesivumokholo kususe bantu evini laNkulunkulu kunamuhla. Uma lamahlelo lawa abophele kuto tonke tinhlobo tetintfo kodwa livi laNkulunkulu. Ngange kuthi bayophumbutheka ngalokwenele kuthi bahambe bangene emkhandlini wabandla. Into leti njengaloko bathi hlanganisa ndzawonye nato tonke tinhlobo talaba ngakholwa. Kanti iBhayibheli lathi lababili bangahambisana kanjani ngaphandle uma bavumelene na. Nemabandla ethu ayongena esibumbatheni lesinjengaleso. Impela baphumuthekile. Kodwa ngukulelo awa lelimnyama uma kuvela kukhanya. Ngulapho la kukhanya khona. Futhi bayibukisisa. Futhi lapho busuku kufika bayajabula futhi bathi kubeka nje uhole. Kuhola kwangasentshonalanga kusaqhubeka. Usiholele kuloko kukhanya lokuphelele. Baqhubeka endasi nemifula bahamba. Endasi kushona netiduli yesihlabathi nakuyo yonke indzawo. Lapho basahamba bafuna nje kuthola lona kanye liciniso. Uthi bukani iBethlehem beyisemgceni impela neJudiya kusuka lapho ba uthi iJerusalem beyisemgceni neBethlehem lapho bebeme khona. Qaphelani, oh umfanekiso lo njepho uma ungakubamba nayi iBethlehem neJerusalem isethulu lapho. Uthi kusuka lapho labomeki bebetha khona bebafanele bethe eJerusalem kuqala ngaphambi kokuthi eBethlehem. Niyakuthola na lenkulu kangako lenkulu labathibita kanjalo imhloko hovisi yemahlelo yebo mnumzana Jerusalem lapho onke emahlelo ahlangana khona ndzawonye umkhandlu lomkhulu wahlangana lapho niyadi. Ngako ngesikhathi lamadoda efika futhi etha kuleli dolobha leli futhi acabanga nako-ke uma noma ngibani atokwathi ngalo angasichazela lokukhanya lokuyimfihlakalo lokukhulu kithi nabo bonke baphristi labakhulu nabo dokotela betebe uNkulunkulu nango-ke PhD LLD nako konke lokhu ethulu lapho bayokwathi konke ngako. Oh bazalwane, iJerusalema iyabonakala. Naku la siyakhona sitakuthola etitaladini ngco bachuma. Niyaphi? Sinemlayeto lomkhulu. Uyini na? Uphi lo lotelwe lo yingosi yamaJuda na? Umayelana nani lokukhanya loku lokuyimfihlakalo lapha na? Ngubani? Uphi yena na? Behle benyuka netitaladi lamadoda lanjingile nemakamela lambathiswe kahle negolide nemphepho. Etule titaladini tonke endasi bendlula emigwaqweni bamemeta. Uphi yena na? Uphi yena na? Uphi yena na? Kodwa wathola kuthi bebangenayo imphendvulo. Sililo lesikhulu namuhla, bukhomanisi busethi kwethu. Oh, konke kusakade kumsakade kusala njalo kuntonkotsa bukomanisi. Niyakhona ukuchaza bukomanisi. Kodwa sibonakaliso sesikhathi anikhoni kusichaza. Yesu wathi niyakwathi ukuchaza kuma kwesibhakabhaka. Kodwa sibonakaliso sesikhathi anikhoni kusichaza. Zonke isikhathi bakhuluma ngebukomanisi, bukomanisi. Umuntu othole ukuthi kukhona lokunye lokuhambisana nako. Sikhathi sini lesiphila kuso? Sini sibonakaliso uNkulunkulu lathi bekato sikhombisa kwekugcina. Ngaphambi kokuthi kufezeke na. Lati yini tintho latisho Israel enzaweni yakhe ngaleya umkhiwana ubuye utibuyisela futhi bukani yonke into impela nje ihleli elayimini nelibandla esimeni saseLaodicea na Jesu angephandle lodingelwako ebandleni lakhe lutholo njengoba nje David ebekanjalo etulu ngetulu kweBethlehem lodingelwako kubantu bakhe lugcobo lodingelwako futhi Kristu libhayibheli lathi etinsukwini tekugcina bekangumhambuma kubantu bakhe lugcobo lapho esambulweni sahluko sesithathu emnyakeni waseLaodicea lesiphila kuwo Kristu ungephandle anconcotha atama kungena lodingelwako kubantu bakhe lugcobo Ngaleso sikhathi lapho lawo machawe abamba leto dingenda na David wakhalela emandla fresh futhi bancamula indlela yabo emamayela lalishumi nesihlanu ebantu kumtholela emande kunatha futhi David wawathulela emhlabathini njengemhlatshelo umnikelo wekunatha yebo emachawe namuhla Jesu ufuna sinatho lesimnanzi ePentecost lenzala emandla fresh lawa emahlelo emandla mile ayagulisa kuye ngatha live la nkulunkulu futhi ulithonse bese usika kuto tonke letivumo kholo netindvo sise sishaye kuleyo ndzawo lapho kukhona khona sinatho lesisha kuye kwangempela ukukhonta kweliciniso inhlitiyo yelucobo lapho angathululela khona bakhe phansi ende live lakhe liphile kulolu suku njoba nako wathi uyobuyisela ukukholwa kwebantu kubuyele kubobabe ukukholwa kwebantwana malakhi wesine usitshela ukuthi kuyofika futhi kutoba khona ungekhathateki kutoba khona lapho uNkulunkulu ucedzile kusho njalo ngakho ngiloko kuphela liwashi liyachubeka liyahamba yebo mnumzane kodwa namuhla siyabona ukuthi labo labakhulu namuhla lesibabonako kungani bukhomanisi buta na kungani lelive ligwinyeka na kungani kube lipercenti linye leRussia na ngiloko kuphela bukhomanisi emapercenti langamashumi layimfica nemfica kusasolo kungumkristu lipercenti linye leRussia ilawula umhlaba wonke cishe impela live lasempumalanga bukhomanisi leni na kungani ikwente loko na libhayibheli lishito ukuthi kutawendeka unayo impendvulo kodwa niyabona manje sitama kulwa naloku nalokwa futhi yona kanye nje lendvo uNkulunkulu lasithumelela yona kuthi siyicaphele asiyiboni bebathatha ekhathi lapho betama kuthola ukuthi hloboluni lwebakinobho lebe bafanele bafake etimpahleni tabo uthi ikhomfa lelandzelako lokufanele abe sikhuluma sabo lesimcoka nalokunye njalo njalo into lesesimeni lesikanjalo uthi nathi tathi tibukisisa ukukhanya kwato kwasezulwini kehla tathi uma ngifika eJerusalema batangitshela ukuthi yini lokwasezulwini ukukhanya lokungwele lokungetulu kwethu lokuthi holako uthi behla benyuka ngesitalati uphi lowo uphi yena lotelwe inkosi yamajuda na sibona inkanyeti yakhe empumalanga sithe kuyokhuleka kuye sineligolide impepho sinayo yonke into ngaye uphi yena Uphi lowo na? Bathi uphi loyo na? Ini? Kungileyo ndlela namuhla. Oh, ayikho into le njengaleyo lento ekako namuhla. Basho njalo. Oh, uma nilanga selishona sibona ukukhanya lokungcwele. Angizange sengubone. Ngithanda lo muntu lo sembhoshongweni. Ngabe ungibonile noma ngiluphi luhlobo lokukhanya lokungcwele na? Uthini? Ubona noma ngimuphi lo ngcwele? Cha, yini indzaba ngawe na? Niyabona bebangenayo imphendvulo abanako namuhla abathi ukuthi letinto leti yini lapho bebafanele bakwathi khona lapho tinhloko letinkulu temabandla tifanele titiqaphele letinto leti kodwa uNkulunkulu uhlala njalo asebenda ngesibalo futhi atithobe kakhulu ukuthi kuhamba ngcono etulu kwabo abakwathi kodwa noko ugcwalisa livi lakhe kanjalo ngiloko ke sitithola tsine lucobo Sishwileke kuletinto leti letinkulukade futhi asikwati kunyakada uNkulunkulu sikhulule kuleto dinto futhi singabona ukuthi siphila kuliphi liawa uma uNkulunkulu atodzingeka asebenze ngeliphupho futhi angakwembulela lona impela angakwenda Siphila insuku into yakugcina manje lalelani oh bebangenayo imphendvulo yalokukhanya lokungaqondzakali bebangenako enhlokohoviso kanjalo futhi abanako nanamuhla ngako bentani na babita livi laNkulunkulu ngilowo umcondvo bathi asibuke etulu evini laNkulunkulu futhi sithole ukuthi letinto leti tikuphi futhi ngesikhathi babita livi laNkulunkulu labo meki bekakhaliphe kakhulu kunenkumbi yebantu namuhla labo meki babona ngokusho kwelivi laNkulunkulu kuthi bebangenayo kuthi bebangeke bayithole amen bathola ukuthi lelo kwakungesilo ngisho naleli dolobha leyo kwakungesiyo ngisho nalendzawo bekathotalelwa eBethlehema yaseJudiya amen lokuncane lothobekile kunabo bonke lencane lento inzawo lencane hayi lele nkulu letihlobise yona lucobo dadi tibone ngekushesha impela livi laNkulunkulu lakwembula kuthi bebangenalo futhi bebangeke balithole ngako baphuma kuleyo nyakanyaka kube besingenta lokufanako nje becwayisa ngeliphupho kuleyo nyakanyaka baphuma bahamba ngako balishiya haleluya ngabo balishiya emva kokuba sebaphumile kuleyo nyakanyaka kwase-ke kubonakala lokungetuli kwemvelo futhi nako-ke emva kokuba sebaphunyuliwe kuleto tinto emva kokuba sebaphumile kuko konke loko sibumbatha etulu lapho bahwilitisana baphikisana nako konke endasi lapho khona kunenhlokohovisi lenkulu khona nabo bonke labaphristi abakhulu labasetulu nabodokotela betebu unkulunkulu bonke bahambahamba ne-PhD futhi netigcoko tabo temaduku letinkulu enhloko bebangeke bayibone lenkanyete ngaloko kuhamba loko tinto letinjengaleto tiphumputhekisa abantu labaningi emagama lamakhulu nebantu labakhulu bahambahamba inkumbi yabo yathi yebo-ke ayikho into lenjengaleyo iminyaka lengamakhulu lamane asikaze sive ngendlo lenjalo yini inzaba ngalabo bantu labahlanyako na bathumele emuva enhla endiya lapho baba khona yebo-ke ini livi laNkulunkulu kuthiwani-ke ngaloko na wathi wena Bethlehema asejudiya awusiye lomncane kubo bonke babusi bakajuda na kodwa kuwe kuthi awuvela o sisenzaweni lengesiyo basho njalo asinawujoyina noma nguyiphi yale tinto leti ngako bajikise emakamela abo kuthi besuka kuyo uNkulunkulu ababusise baphuma lapho bahamba uthi ngekushesha basasuka kuyo lapho lokukhanya kwavela futhi lokungetulu kwemvelo kuqala kungena kubo futhi oh hey bacala kulandzela lokungetulu kwemvelo ngaleso sikhathi bomeki baphuma encubeni yabo ngako emva kokuba sebaphumile kuloko kukhanya lokungetulu kwemvelo lokuvela ezulwini kwabonakala kubo futhi kuphela nje uma uboshelwe nesicuku salabangakholwa lesingathi kholwa letinto lezi ungeke uze ukhone uyophumbutheka njengelilulwane ndisike wena lucobo ukhweshe kuyo yonke into uma kungumake babe zathe umnakethu lihlelo noma ngabe kuyini loyo longeke ashiye bakhe lucobo futhi ethe emva kwami akafanele ngisho kubithwa newami loyo lobeka sanda sakhe ekhubeni bese uyacalata futhi abese uyaguquka ubuka emuva akafanele kulima mnakethu thathe ake ngikutshele kukhona kwelucobo kukhanya kwemkristu kweliciniso lokukhanya kokusihlwa ngujesu kristu longuye itolo namhla naphakathi dehlukanise nako konke futhi ulivi uhlala njalo alivi livi laNkulunkulu lilunge ngalokuphelele alinalihumusho langasense wena uthi kusho loku lichaza nje loko lelikushoko libhayibheli lathi alihunyushwa ngumuntu ngekwakhe umalithi lokumnyama ngulokumnyama futhi lokumhlophe ngulokumhlophe kungiloko nje lekugcina lingilokuphelele kuthi wonke umuntu lotelwe ngumoya wankulunkulu uboshelwe kuloko akunanzaba akukho lutho loluyomehlukanisa nabo uboshelwe kulelo livi ngoba ngukristu kristu ulivi futhi kristu angeke acambe emanga ngelivi lakhe ngoba ulivi wena uthite yebo-ke ngiyathi ukuthi wakusho loko kodwa kude kodwa futhi akukho lutho ngalo walisho nje sekuvele kungaleyo ndlela futhi linguloko futhi ngeke akhone kuliguqula akakwadi ungulongaguquleki wathi emazulwini emhlaba kutawendlula kodwa emavi ami angeke endlula awayuze ehluleke litabe lilapho ngo ngesikhathi salo litawuba kutaba khona umuntu lotawulenta likhanye kuhle lokho uthi uNkulunkulu wakhuluma lelo lifi le ndodzana yayitoba lapho uthi beka lapho kulenta likhanye bekwe nesivakashi sasezulwini uthi bebasibuka uthi bethe ngizokuso ngakho bashiya sivumukholo lesidzala base bacala ngaloku kungetulu kwemvelo futhi base bayahamba bathokota sibili bona leBhayibheli lathi bathokota ngekujabula lokukhulu kakhulu ngesikhathi babona loko kukhanya kufika futhi oh mnakethu tsatsa bekungaba kuhle kanjani uma ngamunye wenu uma ngamunye wethu sine mine uma munye wethu angabeka konke lokumengemenge bakhisimusi niyabona kuyekeleni konke lokuntshintshiselana tipho lomunye nalomunye wonke lo mbhetho welive futhi sithathe konke kuthi gcabha kwethu sikubeke phansi bese siyakugcoba ngaphansi kwetinyawo uthi Nkosi Jesu ngiholele kuloko kukhanya lokuphelele bukisisa indlo letsite yenteka lengethuli kwemvelo umoya loyingcwele utawufika ngendlela lenhle kakhulu niyabona na bachubeka balandzela lokungetulu kwemvelo futhi bashiya ini na balandzela sibonakaliso sasezulwini salolu suku manje khumbulani sasezulwini sibonakaliso lesinikethwe nguNkulunkulu ngabe nonke niyakholwa ukuthi lokho kuliciniso na leso sasezulwini sibonakaliso lesinikethwe nguNkulunkulu balandzela leso sibonakaliso bathe bathola livi lentiwe inyama niyakholwa ukuthi beka livi lelentiwe inyama na sibonakaliso sasezulwini lesethenjiswa ngalolo suku sabaholela evini lelentiwe inyama mnakethu thathe utokwenda lokufanako kusihlwa lesibonakaliso lesikhulu lesivela ezulwini lesinaso moya loyingcwele aphila emkhathini wethu asilandzele kukhona lokuhamba enhlitweni yakho ngiyathi ngifanele ngikwemukele lokho ngiyathi ukuthi kufanele ngente lokungetulu kwekujoyina libandla nginebhizinisi lenhle ngiyathi iyandlondlobala mnakethu uyathi yini ukuthi ngalolunye lalethi insuku lethi kuhlaselwa inhlitiyo kungahle kukuthathe ngensimbi yesine ekuseni futhi ufanele uyishiye leyo bhizinisi na ngako-ke uyaphi emva kwaloko na kuqinisekiswa enyameni yakho luchobo ungumuntu lotelwe ngumoya loyingcwele bewungeke wathanda kuba naloko na bekungeke yini loko kube sipho lesikhulu kunato tonke sakhisimusi noma ngibani langasithola na siphiwo sekuphila lokuphakathi uNkulunkulu walithanda live kangaka wathe wanikela ngendodzana yakhe letelwe yodwa ukuthi ngilo nalowo lokholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nekuphila lokuphakathi sibonile inkanyeti yakhe empumalanga futhi side kutokhuleka kuye imbucuko ihambe nelilanga isuka empumalanga iya enshonalanga siselugwini lwasentshonalanga manje impumalanga nentshonalanga sekuhlangene singeke sisaqhubekela embili impucuko lenzala kunato tonke yishayina ibuye iyothi ngu ngakulolunye luhlangothi lwemhlaba khumbulani seyihambile nesono sihambe nempucuko futhi si ngiyathi kulukhuni kusho lokhu kodwa mnakethu tsatse ngisho nemicabango netifiso tenhlitiyo yemuntu indoda legcotshwe ngumoya ingema futhi uyibukisisile futhi wayibona kulabanye wena uyema bese ubukisisa umuntu ubayekele basho livi noma lamabili ungabona khona lapho letho tilwane katane tindiza niyabona babambe lolo gcobo kanye nabo wonke umcabango wemuntu uhlala njalo asebubini kufana na njengoba kwakunjalo ngetinsuku tanowa kwaze kwamdzabukisa uNkulunkulu ukuthi wakwadala umuntu wathi ngitobhubhisa umuntu ebusweni bemhlaba futhi sesibuyele kuleso sikhathi noko futhi qaphelani kodwa unelibandla lelincane lafuna kulithatha unetinkulungwane letinengi letilele tilele emhlabeni umlindo wekucala umlindo wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha futhi lona ngumlindo wesikhombisa kumbulani lokho kungesikhathi efika ngemlindo wesikhombisa futhi kulowo mlindo wathola tintombindvo letihlakaniphile netintombindvo letathi nemafutha esibaneni sato emafutha ngumfanekiso wamoya loyingcwele uma ungakakutholi lokho esibaneni sakho kusihlwa mnakethu tsatse kungani ungakuthathi lokho sipho sakhisimusi lesikhulu kunato tonke sankulunkulu niyathi namhla sithola lesikhulu sipho lesikhulu siyasigocota futhi sithathe emadola lamathathu kusidongolotela afake tonke tinhlobo temengemenge lobuningi kubo futhi tikhathi letiningi ucabanga ukuthi kusipho lesikhulu futhi wesifazane esitolo ngalenye ilanga lababili babo bakhuluma lomunye wathi bekatothola uyise wathi ini akhuluma nathathe wabo wathi utomtholela ini babe wathi ngimtholela liphakethe lemakhadi nelikhathoni labo sikiliti wathi ngimtholele lokusana kwenkantini futhi wathi ngito igcocota niyabona lobumengemenge lokungephandle akusiko akukumemeteli lokungekhathi niyabona na kodwa uNkulunkulu unesipho sakhisimusi sakho kusihlwa usigcocotele emkhombeni lingaphandle lalingesilo kangako kodwa oh lingekhathi likuphila lokuphakathi ungete wavumela lesimanga lesivelako samoyelo ingcwele sishaye impilo yakho kusihlwa futhi sikuholele ekukhanyeni lokuphakathi na asikho sami setinhloko tethu umzuzwana nje ekuthuleni kwalo mzuzwana locotshiwe nomncane uma bengingawubita ngemlayeto wakhisimuzi lo munye wayo uma ukukholwa mbamba kuthi kuliqiniso futhi usengakakutholi lokho kukhanya lokuphakathi awukaze uvumele moya loyingcwele nomkhulu akuholele kuloko kukhanya ungakhuluma njengamanje enhlitweni yakho futhi uthi Nkosi Jesu ngifuna ukuthola lokho kukhanya anginanzaba ukuthi bani lomunye uthini ngimi lenginguye ngifuna ukuthola lokho kukhanya ngathi phakamisa sandla tenu manje nesakho samsetinhloko tenu na phakamisa sandla sakho uthi ngikhulekele mina kethu Branham ngifuna ngempela ukuthola lokho kukhanya uNkulunkulu akubusise dzathe uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise dzathe uNkulunkulu akubusise mnumzane lomunye phakamisa sandla sakho uthi ngifuna sipho sakhisimusi saNkulunkulu uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise dzathe lomunye uthi ngifuna sipho sakhisimusi saNkulunkulu sithumele kimi ngoku angikatsali ukuthi siyini uma sitha ngemkhombe noma sitha ngencolobani anginanzaba ukuthi sibukeka silihlazo kanganani even ngingabukeka ngilihlazo kanganani even niyathi tipho letinkulu taNkulunkulu tihlala njalo tenda umuntu ende ngalokungakejwayeleke bukani Mose siyazi wethe nkolo lomkhulu sifundiswa lesikhulu kodwa ngalenyelelanga wahlangana nekukhanya lengemuva kwelugwadlule wakhumula icathulo takhe indvodza leneminyaka lengemashumi lasiphohlo ngobudzala nemathevu alengela phansi elukhalo lwakhe wabeka umkakhe noluswane lwakhe emhlane wemnyuzi wase uya endaza eGibhithe lapho khona bekanembutho wetembu wonke kuthi umthathe ngelilanga linye kuthi wehluleka manje ubuyela emuva nendvukule gwegwile nje ehlela eGibhithe kuyothatha sive ngani na Beka kutholile lokho kukhanya lokho lokungetulu kwemvelo futhi leyo ndlo lencane lentshikitako enhlitweni yakho kusihlwa lokho ngokungetulu kwemvelo lokho kukhanya kwelusuku ungeke ukuvumele ukuholele kuJesu Kristu lokunganipa kuphela kuphila na ngabe ukhona lo sengakaphakamisa isandla tabo longathi ngikhumbule mina kethu Branham emkhulekweni manje uNkulunkulu anibusise lomunye na busiseka lomunye umuntu na uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ndvotsa lencane lomunye uNkulunkulu akubusise emfolo omncane angaba khona yini lomunye na uthi ngifuna kulandzela inkanyeti yekusa Kristu ngifuna kulandzela futhi ngithole Jesu wami kulolu suku ngifuna kusuka kuko konke lokhu lapha bumengemenge bakhisimusi netinto ngoba ngalelinye lilanga kutoshiswa ngemlilo longagcimeki uthi nabo bonke labo labayibekethelelako bayawukusha nayo live soni siyojeziswa bayobhubha kanye nelive Bantu labatsandza live bayawubhubha nalelive futhi uma usenako kepha solo unelutsandvo lwelive ngekhathi kuwe futhi ufuna kutithengisa wena lucobo ngalokuphelele kusihlwa kuJesu Kristu nelive lakhe phakamisa sandla sakho phinza manje noma ngubani longakaphakamisa isandla uNkulunkulu anibusise busekani ngiyakusho nje lokho uNkulunkulu akubusise thathi awathi umzuzu munye umuntu angahle aphakamise isandla sabo Uthi kwenda mehluko muni lokho mina kethu Branham umehluko emkhatsini wekufa nekuphila uma leso sandla siphakeme kanjena uthi bowuqinisekile ngalokho kukhona lokuthithe ngakuwe kuyini na lokho ngiloko kukhanya lengikhuluma ngako lokho ngiloko kukhanya lokukutshelako bengingasiko kahle kunelive ngekhatsi kimi angisalifuni ngitawuphakamisa sandla sami Lobo bufakazi niyakhumbula kuthini niyathi kuthi sandla lesiphakanyisiwe siyini na kulo lonke lulwimi ngaphansi kwelizulu sandla lesiphakanyisiwe sikutinikela sibonakaliso sekutinikela uma uphakamisa sandla takho noma nguliphi libutho noma kuphi lapho uphakamisa khona sandla sakho sibonakaliso semave ngemave ekutinikela bangakhi kusihlwa khona lapha kulesicaphuno lesimanje ungasiphakamisa sandla sakho uthi ngiyanikela konke Nkosi ngiyatinikela ngicetsile ngiyatinikela uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kunjalo Loko kuhle oh he angathi noma umshayi wepiano angake angene epianeni sisakhuleka Baba lo sezulwini ngiyaconza ukuthi lathi labanengi labakholwa wabhaphathiswa loko konke lokudzingeka konkhosi uma bakukholwa kukhona lokutawendeka sebakho bayimihlomelo yalenkonzo lencane yelivi laNkulunkulu bukhona baJesu Kristu lapha kuleli cembu lelikahle lebantu kusihlwa libutsene ekhathi lapha lelitsile lelincane kodwa kusihlwa siyathi ukuthi ulapha ngandlela tsite mhlawumbe singahle singaliboni ngemehlo ethu nje kodwa silivile ngalo lomunye umuzwa wethu umuzwa wethu ekuva umuzwa wokuthi vela enhlitweni yethu kuva kwethu umphefumulo wethu ukhulumile kithi futhi wathi sisebukhoneni baJesu Kristu sipho sakhe simusu lesikhulu kunato tonke sipho sakhe simusu sekucala lesivela kuNkulunkulu siye kumuntu futhi noko utotonke tiphiwo lesitemukele labanengi bethu abakazi basithole leso sipho lesikhulu namanje siyakhuleka nkulunkulu ngabo kusihlwa njengoba baphakamisa tandla tabo bafuna loku lokwenele konke bancike ngaleyo ndlela babe kwangathi borabi benda nabo labanengi bebafundisi labakhulu bangalolo suku bancike ngaleyo ndlela kodwa bebesaba kuphuma futhi bende loku kutinikela ngesikhathi sinye futhi balikholwe futhi emukele umlayeto nekukhanya kwele awa livi lecinisekisiwe kwakunalabanengi labakwenda ngosi kunalabanengi lapha kusihlwa labangamashumi lamabili noma amashumi lamathathu kuleli cembu lelincane lebantu uma ngiyithethe kancane noma kwenqa ngicolele kodwa ngosi uNkulunkulu mhlawumbe loko kunengi labaningi noma labancane baphakamise tandla tabo sebalungele kutinikela uNkulunkulu baphe Jesu baphe umoya loyingcwele empilweni yabo kwangathi leli kungaba le hour lelikhulu kunawo onke empilo yabo kwangathi bangaya ekhaya kusihlwa njengaJosepha bazindla ngaletinto leti enhlitweni yabo ngisiphakamiselene sandla sami na yini le ngento engenta lokho na ngifike kanjani ukuthi ngente lokho na noko ngidisho ukuthi ngumKristu iminyaka kodwa ukhona indlo letsite lengitshele ukuthi ngiphakamise sandla sami emalunga elibandla ngisho nebafundisi baphakamise tandla tabo Nkosi ngikhulekela ukuthi utobapha lesibusiso lesi siphe sona futhi kwangathi ingelosi yenkosi ingafika futhi isi ningesabi loku kukhanya kwelusuku loku kukhanya kweli awa libane takusihlwa tiyakhanya umprofeti wathi kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa ngaphambi nje kwekushona kwelilanga futhi Nkosi sibona kushona kwelilanga kwesikhathi masinyane kutohlangana khaca eliphakathene siphe Nkosi ukuthi ngamunye wabo batomthola Jesu kusihlwa ngoba ngikucele egameni lakhe amen
Raise our hands in a form of surrender like this.
Asiphakamise tandla tethu nje esimene sekutinikela kanjena njengoba sime ngetinyawo tethu. Ngitonibuta lokutsite mina leniphakamise tandla tenu esikhashane ndesendlulile. Nginikhulekele. Ngiloko kuphela lengathi ngokuthi kwentiwa kanjani. Ngikhuleka ngitonikholelwa. Ngikholwa ukuthi lokho lengicelile unginika kona ngoba wethembisa ukuthi uyokwenza. Angeke acambe emanga, angeke acambe emanga. Into kuphela, into lekuvimba ukuthi kwendeke kwami, kutoba kungakholwa kwami. Ngiyanikholelwa ukuthi benisho lokho impela. Futhi uNkulunkulu utaninikeza moya loyingcwele. Utoninikeza kona ngoba nikucelile, nifuna kwenda kutinikela. Futhi uma ukwendile lokho, ngiyakutshela ukuthi ngifuna wendene. Ngifuna nithole libandla lelitsite lelihle lelikholelwa embaphathisweni nomoya longcwele. Niye lapho, yani lapho. Futhi uma ukulolo hlobo lwelibandla yani kumelusi wakho umtshele futhi ngiphakamise tandla tami ngalobunye busuku emhlanganweni nomncane awuthi ngisho nekumtshela ukuthi bekukuphi futhi ngiphakamise tandla tami ngifuna ukukhuleke nami mfundisi ngifuna umbhaphathiso womoya longcwele ngiyawufuna ufanele ngibe nawo ufanele ngibe nawo kude ngiphile kufanele nje ngibe nawo sengikubonile kukhanya oh uNkulunkulu aniphe wona Uta ukwenda lokho manje na futhi manje njengoba wonke umuntu ekhathe lapha sisatohlabela nginikela konke konke kuKristu umsindisi wami nginikela konke yebo ke asiphakamise tandla tethu manje futhi sivale emehlo ethu sisahlabela
I surrender all I surrender My blessed Savior.
Ngikushosa bili na banini amen manje ngifuna nente info lemnanzi impela manje umuntu lothite lo mengakuwe binyelela esandleni sabo futhi uthi mina kethu bengiconze lokho ngikhulekele asikwende lokho sonke kanye kanye sikwende khona manje mina kethu bengiconze lokho ngikhulekele uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu abusise mine lokho kuhle lokho kukahle Oh, akunendi nitivele nikahle na bengiconze lokho. Manje uma ngempela kusuka enhlitweni yethu, sikusho sibili, sinikela yonke into, intando yethu luqobo, indlela yethu luqobo, yonke into lesinayo sitinikela kuKristu, asiphakamise izandla zethu futhi sihlabele. Asko sami setinhloko tethu manje futhi sihlabele. Manje nje thola umcondo wakho kuye. Nginifisela khisimusi lomuhle kakhulu ukuthi uNkulunkulu utawuthumela inkanyeti yakhe yasempumalanga. Leyavuka empumalanga eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica leyendlula. Futhi utoniholela evini lelentiwe inyama. Danza tiphakamele kuNkulunkulu. NkulunkuluNkulunkulu akubusise Thoni.